resurrected Lord Jesus.
And it was ambuye Yesu odala, ndipo ndize mbekezero zazikulu ine ndikuyang'anira kuma usiku awa a msonkhano. Ndikudalira kuti muli monse munjira ena yake kuti Atate athu akumwamba amwetulira madalitso ake kwa ife. Ndipo nthawi zambiri ine ndimapeza mwayi wobwera muno kudzakhala ndi misonkhano iyi kuno mu chalichi. Ndi gululi ino achichepere, gulu limene ndimamembala pano achalichi, ndi alendo, ndi thudi. Ndipo uwu sunalengezedwe. Iwo unangokhala msonkhano wa mapemphero wa nthawi zonse wala chitatu usiku. Ndipo ine ndinati, mwina mwake usiku uno tifufuza, ngati tingabwerere. Ndipo ine ndimaganiza kuti ife tisunthire iyo mtsogolo mwina mwake ndi kudzalengezera kwa sabata ya mawa, bwanji. Izo zingakhale ife silingakhoze kukhala anthu ochuluka kwambiri muno. Ndipo misonkhano ya mitundu iyi ngati Mulungu alola simalunjikitsidwa kwa iyo imalunjikitsidwira kwa mpingo kuti ipindulire mpingo kumene ife tikumverera kuti iyo ikufunikira kwambiri pa nthawi iyi konsekonse ndiye aponso kwa kumangiriza kwa thupi la Khristu. Ndipo tsopano izi mukuphunzitsa ine ndakhala ndili ndi misonkhano ya machiritso kwa zaka 80 motsogozana ndiyeno kuphunzitsa iko kukhala ngati china chake chatsopano. Ndipo ine ndimaganiza masana ano pamene ine ndinatsegula Baibulo ndidakhala wotanganidwa kwambiri tsiku lonse. Ine ndinaganiza chabwino, ine ndinawawuza anthu kuti ine ndiphunzitsa pa mibado isanu ndi iwiri ya mpingo mwina mwake ngati Ambuye alola. Ine ndinayamba kuwerenga ndipo ndinadzangopeza zimenezo mokondwera kwenikweni pamene ine ndinayamba kuwerenga izo. Ndipo ine ndinaganiza chabwino, ine ndikhoza kutenga zonsezo mu usiku umodzi, mu ola limodzi. Chotero ine sindikudziwa chimene mzimu woyera ungafune kuti ife tichite. Ife sitimayesera kuti tikhazikitse chilichonse. Ndipo basi ngati icho chingakhale chifuniro chanu Ambuye, mwaona ndicho chopambana. Ndiyeno ngati icho chingakhale chifuniro cha Ambuye, ine ndikufuna kuti ndiphunzitse usiku uno pa mibado ya mpingo, ndipo mawa usiku pa chilemba cha chirombo, ndipo usiku wotsatirawo pa chisindikizo cha Mulungu. Ndi zimenezo. Ndipo kenako loweruka wanga, mʼbale wathu wosamalira pamalopa, amangondiwuza ine lero. Iye anati ngati iwo akanakhala nayo loweruka usiku ndira Mulungu mawa kawirikawiri pamene alendo abwera pakati pathu, bwanji chalichi chimakhala chitadetsedwa kwambiri. Ndi zina zotero. Chotero iwo analingalira kuti tingokhala nayo lachitatu, lachinayi ndi lachisanu ndira Mulungu mawa la Mulungu usiku. Ndipo ine ndinati chabwino, izo zingakhale zabwino mwangwiro momwe ine ndikudziwira. Chotero ndiye ife tiyesetsa ngati Ambuye alola kudzakhala nayo lachitatu, lachinayi, lachisanu la Mulungu mawa ndi la Mulungu usiku. Ndipo mwina mwake la Mulungu usiku ife likhoza kudzakhala ndi utumiki wa ubatizo, monga anthu akhala kufunsa kale zakubatizidwa. Ndipo chotero tsopano, ndipo ife tiziyesetsa usiku uliwonse kuti tiziyamba mu nthawi yake 7:30. Ndipo tizitero, ine ndizifika pa nsanja ikamati 8 koloko. Ife tikuyenera kuti tizikhala titatuluka mkachisi ikamati 9:30, Ambuye akalola. Kuchitira kuti inu, ine ndikudziwa kuti mumagwira ntchito, ndipo timalemekeza zimenezo. Ndipo tsopano mauthenga ang'ono awa ochokera mu buku la chivumbulutso amalunjikidwa kupita kwa mpingo. Ndipo ine ndikukhumba aliyense kanati azikumbukira izi kuti iyo simalunjikidwa kupita ku chipembedzo cha aliyense kapena cholinga china chilichonsecho. Chokhacho basi, mwakupambana kwa kudziwa kwanga, kukuwerenga ndi kufotokoza kwa mawu a Mulungu. Mukuona, sikuti ndikukankhira kudutsa cholinga chodzikonda chilichonse kapena sikuti iwo amalunjikidwa kupita kwa aliyense, munthu aliyense kapena chalichi cha aliyense, chipembedzo cha aliyense. Ndipo chifukwa chimene ine ndimakondera kuphunzitsa pa vumbulutso ili kuno kukachisi, pokhala mpingo wanga omwe, bwanji ine ndimangomverera ngati ndili kwathu. Ndipo ine basi, inu mukudziwa, ndimakhala ngati ndimazipatsa nkhosa zanga mtundu wa chakudya chimene ine ndimaganiza kuti izo zimachisowa. Inu mukudziwa zina za anthu nthawi zina amayenera kuthira ntchire pang'ono pamene afafa wachita nguwi. Inu mukudziwa iye akhoza kuvulaza nkhosazo ngati simutero. Chotero, apo ndi apo, pamene mwina mwake alfafa akachita nguwi, ozungulira pachalichi ndipo kusambetsana pang'ono kukabwera chotero ine ndikuganiza kanchire pang'ono kamakhala ngati ndikokometsera kodi inu simukuganiza chomwecho iko kamakhala ngati kamawapangitsa iwo kuti asamadwale chotero tsopano ife tikupemphera kuti mulungu atidalitse ife mukuyesetsa uku ndipo ndiyangati kungomverera monga amuna ndi akazi monga ife tiliri ine ndikufuna kuti ndidzayang'ane muzimenezo mawa usiku pa kodi chilemba cha chirombo ndi chiyani zilipo zochuluka za izo mu baibulo ndi ndani ali nacho icho ndipo ndani adzakhale nacho icho ndipo kenako chotsatira padzabwera nthawi imene zimenezo ziti zidzakhale ndipo ine sindikudziwa iyo ikhoza kukhala tsopano ife tidzayang'ana ndi kuona iya kuti padzakhala magulu awiri okha a anthu pa dziko lapansi ndipo limodzi lidzayikidwa chilemba ndi mdyerekezi ndipo linalo chilemba cha mulungu ndipo ine ndikuganiza kuti ngati tikuyandikira ku nthawi imeneyo zikanakhala bwino ngati tikanaka maunguza pozungulira kukafufuza kuti chinthu chimenecho ndi chiyani chifukwa icho motsimikizika sikuti chidzabwera kokha ngati chinthu china chake chachikulu chopambana baibulo linati icho chidzazembera mophweka kwambiri mwakuti icho chikanadzanyenga osankhidwa omwe ngati kukanakhala kotheka chotero ife tidzayesetsa ngati mulungu alola kuti tidzayang'ane kudutsa muizo mawa usiku tsopano ndizo basi mwakupambana kwanga tsopano mudzabwere ndi baibulo lanu ndi pensulo yanu ndi pepala ndipo mungadzafune kumalemba malemba ndipo ine simukuganiza kuti zimenezo ndi zolondola ndendende mudzandilembere ine kolemba kakang'ono ndikudzakayika iko kwa usiku wotsatira ine ndikukumbukira nditakhala chaka ndi miyezi sikisi mubukhu ili la chivumbulutso mukachisi kuno ndi zimene ine ndimakonda ndi ndikamaphunzitsa ine ndimangokonda kuphunzitsa oh mai ine ndikuganiza kuti izo nzodabwitsa izo zimapereka maziko ndi kukhazikitsa mpingo ndipo mukulalikira tsopano pali anthu ena amene alalaliki iwo amakhoza kuwatenga mawu ndi kudzoza ndi kuwazungulitsa iwo kunja uko pamalopo kumeneko ndi kuthirira mbewu zimene mphunzitsi waphunzitsa mukuona tsopano inu mumayenera kuyika mbewu ina amenemo poyamba ndipo kenako nkumayithirira iyo ndipo kuthirirako kumachokera kukulalikira kwa mawu pali kusiyana kwakukulu zedi pakati pa mphunzitsi ndi mlaliki mukuona ndi mphatso ziwiri zosiyana za mzimu pamodzi mphatso ziwiri zosiyana ndipo ndikunena ine modzichepetsa koma ine ndilibe mphatso ya ziwiri zonsezo koma yanga monga mwa nthawi zonse ndikupempherera odwala ndicho chimene ambuye anandiyitana ine kuti ndidzachite ndiyeno mu nthawi ino izo zimandipatsa kumasuka kwa malingaliro anga kuti ndikuphunzitsa china chake chosiyana osakhala ndi misonkhano ya machiritso auzimu basi kumangophunzitsa mawu ndipo oh ife timagwirizana bwino kwambiri kuno ife ine ndikukumbukira inu mwapirira nane ine kwa nthawi yayitali pafupifupi zaka 12 kuzungulira kuno pa izi ndipo ine ndinkakonda kunena ndi osati kutanthauza izo ngati nthabwala koma kuphunzitsa kumakhala kwa ukali kwambiri ine ndinati izo zimakhala ngati munthu akupita ku tebulo ndipo akudya nsima ndi nyemba tsopano izo zimakhala zabwino kwa iwe koma iwe umatopa nazo pang'ono apo ndi apo umayenera kukhala ndi china chake pambali pake ice cream wina ndi keke kamodzi pa nthawi kulola kuti zikhale ngati zakudya zamagulu koma zabwino zakachitidwe kachikalezo zimakusunga iwe bwino ndipo bolako zimakupatsa iwe poyambira pena tsopano mu izi ndi mwachikhulupiriro changa chodzichepetsa kuti ife tikukhala m'masiku otsekera ambiri yakale ya dziko lapansi ine ndikufuna kuti ndizifotokoze zimenezo momveka bwino kwenikweni tsopano ine ndikhoza kulakwitsa ine sindikudziwa palibe wina aliyense akudziwa yesu anati ngakhale angelo akumwamba sangadziwe iye sankadziwa iye mwini iye anati izo ndi za atate okha ndi mmodzi yekhayo amene akudziwa koma ndizotsimikizika ndi zovomerezeka kuti iye akubwera ndipo ine basi sindikutha kuona china chilichonse chimene chatsalira koma kudza kwa ambuye pamene ine ndiyang'ana ndikuona fuko lasweka ndikuona ndale zasweka ndikuona manyumba asweka ndikuona tchalichi chasweka ine palibe china chilichonse chabe chimene chingakhoze kukonza zimenezo koma mulungu ndizo zonse chifukwa iwo alibe china chilichonse makhalidwe a fuko asweka ndipo zipani za ndale zasweka kumene ife tinkadalira kwambiri mu ndale zathu izo zasweka ndipo munthu wina wamkulu mu England osati kale litali anati chabwino demokrasi inali kumangoyenda pa nyanja wopandana ngula amene anati idzafika nthawi imene azidzayima pa makatoni a sopo kumapanga zisankho chabwino izo nzoona koma ye sanalingalire za nyumba yake yomwe ya malamulo momwe iyo inali kuyenda pa nyanja wopandana ngula nayonso iyo inaphwasuka nayonso ndipo ufumu uliwonse wa dziko lino udzaphwasuka mzidutswa Yesu Khristu adzakhala mfumu ndi kumalamulira chotero pali ziyembekezo zanga sizinamangidwe pa chilichonse kuposa magazi a Yesu ndi chilungamo paliponse kuzungulira moyo wanga pakupereka njira iye ndiye chiyembekezo changa chonse ndipo khalapo pa Khristu thanthwe lolimba ine ndayima maziko ena onse ndi mchenga woti timira ndipo momwe ine ndikanakhumba tsopano kuti tikuyamba msonkhano wophunzitsa wapafupifupi miyezi itatu kuti inu mukhoze kulowa mu bukhu la chivumbulutso ndi kulimangiriza ilo mkati ndi la Danieli masomphenya akuluwo ndi angati amene atsalira mugulu lapang'ono muno amene ankakumbukira pamene ine ndinkakhala ndicho jambula nditachipachika apa ine ndikudziwa mbale Heda analipo ndipo ife tinali ndi angapo a inu pano pamene ine ndinali ndicho jambula chakale tsopano bukhu la chivumbulutso momwe ilo linapangibira ndipo Danieli amalumikizana nalo ilo Yesaya amalumikizana nalo ilo chipangano chakale chonse chimalumikizana nalo ilo ndipo ilo ndi bukhu la vumbulutso la Yesu Khristu mugona bukhu la vumbulutso la Yesu Khristu ndiyeno menemo muli mipingo isanu ndi iwiri miliri isanu ndi iwiri zisindikizo zisanu ndi ziwiri malipenga asanu ndi awiri tsopano lipenga limayimirira nkhondo chisindikizo chisinsichi chikamafurukuka ndipo muliri ndi chimene chimatsatira nkhondo iliyonse ndipo ndi thandizo la Mulungu ndipo ndi bukhu la mbiri yakale ine ndikhoza kutsimikizira kwa inu kuti ife tikukhala moyo pa lipenga la chisanu ndi chiwiri kuti mliri wa chisanu ndi chiwiri ndi chisindikizo cha chisanu ndi chiwiri kuti chitsegulidwe ndi mbali ya chisanu ndi chiwiri kuti itsanuliridwe pamene la chisanu ndi chimodzi liwomba ife tidzafika pa zimenezo mwina mwake kusindikizako la chisanu usiku pamene nkhondo ya dziko lonse yoyamba bwanji lipenga la chisanu ndi chimodzi lija linawomba molingana ndendende molingana ndi nthawi imene Mulungu anayankhula za ilo ndendende mwajiogalafe kutsatira chisindikizo izo zisanati ndipo pamene chisinsi chinawululidwa amenemo kwa ubatizo wa mzimu woyera ndipo anthu nthawi imeneyo momwe mpingo sunasunthire chokwezeka ndipo iwo amene ankasuntha anakana kuti ayende mukwala ndipo anabwerera mbuyo ndipo mliri unatseguliridwa pa nthawi imeneyo ndipo unatsanuliridwa pa dziko lapansi umene unali chimfine umene unapha anthu onse monga iwo unachitira masauzande kuchulukitsa masauzande ndipo kenako kubwera chotsika kudzafika mu mbado wotsiriza uno umene ife tilimo pano ndipo tangobwera ndi kudzamvetsera zimene Ambuye angati anene za izo mu mawu ake tsopano izo sizopanga zanga ine ndizingowerenga izo ngati nyuzipepala kuchokera mu mawu a Mulungu chotero ili ndi vumbulutso lake lolunjika kupita kwa mpingo vumbulutso la Yesu Khristu kupita kwa mpingo tsopano ife tisanayankhule kwa iye kapena kuyankhula za zolemba zake tiyeni tiweramitse mitu yathu ndipo tiyankhule ndi iye mphindi chabe mu mawu a pemphero Atate athu akumwamba chifundo pamene ife mwa ulemu tikuweramitsira mitu yathu kufumbi kumene ife tinatengedwako ndipo tidzabwererako tsiku lina ngati inu mungachedwe ife tikuweramitsa modzichepetsa kuti tipemphe kuti inu mukhale pafupi nafe usiku uno kuti mutidalitse ife ine ndikhoza kufunyululira mbuyo masamba a baibulo ili koma palibe munthu amene angakhoze kutsegula bukhulo kapena kumasula zisindikizo zake ndipo zinalembedwa umu iye amene adzachotsa kuchokera mwa ili adzachotsedwa gawo lake la bukhu la moyo ndipo amene adzawonjezera kwa ilo miliri ya Mulungu idzatsanulidwira pa iye Atate pozindikira monga amuna ndi akazi achivundi takhala pano usiku uno tikudziwa kuti ndife anthu opita kumuyaya Mulungu mulole mzimu woyera ubwere mlembi wa baibulo ili ndipo mudzatsegule masambawa kwa ife ndipo mulole wa ntchito wanu wodzichepetsa wopanda pake alalikire monga munthu wakufa kwa anthu akufa ngati kuti uwu ukhala msonkhano wotsiriza umene ine ndikanati ndidzakhale nawo konse mbali ino ya muyaya usiku wotsiriza umene ife tidzasonkhane konse limodzi ndipo mulole aliyense wa anthu wamba achite usiku uno ngati kuti uwu ndi ulaliki wawo wotsiriza umene ati adzaumve konse mulungu muchotsepo kupusa konse mulipange ife woona mtima wodziwa kuti ife tidzayenera kudzayankha pa chiweruzo cha mulungu tsiku lina ndipo kachitidwe kathu kwa iye ndi mawu ake tsopano katsimikizira kopita kwathu kwa muyaya chotero atate ndi mitima yonjenjemera ife tikubwera kwa inu ndi kudzakupemphani mulole ambuye yesu maonekedwe a mzimu woyera awatenge mawu a mulungu usiku uno ndi kuwapereka iwo kwa mtima uliwonse monga ife tikuwafunira pakuti ife tikupempha izi mudzina lake ameni izo zikhoza kuoneka zachilendo pang'ono kwa ine kwa mphindi pang'ono tsopano poyesera kuti ndiyambe kutsegula phunziro loti ndiphunzitse chifukwa izo nthawi zonse zakhala zili pa machiritso auzimu kwa zaka zingapo zapitazi ndiyeno kapena ndiye osati pa uneneri mwanjira iliyonse ndipo kenako nkudzapita mu mzere wa pemphero koma tsopano usiku uno ife tikufuna kuti titenge maziko a bukhu limene ife tikumupempha mulungu kuti atitsegulire ife limenero ndi bukhu la chivumbulutso cha yesu khristu bukhu ili linalembedwa pafupifupi AD 96 malingana ndi alembi ndipo anali yohane wokondedwa ndiyeno iye anali ndi masomphenya awa pa chisumbu cha patimo chisumbu mu nyanja ya Aegean pafupifupi mamayilosi 15 kapena china chake kuzungulira icho mozungulira malo a miyala kwenikweni odzaza njoka ndi zina zotero kumene fuko la chiroma linkawagwiritsa ntchito ngati Alcatraz monga momwe ife tingakhalire nazo lero malo osungirako zigawenga zimene boma silikanatha kuzisamalira ndipo bukhu ili linalembedwa ndi wotsiriza wa atumwi a ambuye wathu yesu khristu zimakhulupiridwa kuti anali wokondedwa amene ankatsamira pachifuwa chake chitachitika chiukitsiro ndipo iye anati kuli chiyani kwa inu ngati atachedwa kufikira ine nditadza yohane anafa ndi ukalamba aliyense wa ufera anasindikiza umboni wawo ndi magazi awo omwe yohane tsogolo lake linayenda motere iye anagwidwa ndipo anabwatitsidwa mu mphika wa mafuta kwa maola 24 mafuta obwata otentha ndipo popanda chilema chilichonse kubwera kwa iye ndipo anakamuyika iye pa chisumbu pongomuganizira kuti anali mfiti iye anawalodza mafutawo kuti asamuwotche iye iwo amatero zoona iyo inali mphamvu ya mulungu imeneyo inu simungathe kuubatitsa mzimu woyera kuti utuluke mwa munthu bwanji chotero iwo anayesera kuti awubwatitse iwo kuti utuluke mwa iye koma mulungu sakanaloleza izo ndipo iye anali ndi ntchito yoti iye ayichite ndipo kufikira mulungu atathana ndi munthu wake palibe chinthu mdziko chimene chingamuvutitse iye ndizo zonse tsopano yohane pokhala wokalamba iye iwo amawuzidwa ndi azambiri akale kuti iye ankabweretsedwa ku tchalitchi kuti akalalikire ndipo anali wokalamba kwambiri chinthu chokhacho chimene iye ankanena chinali ana ang'ono muzikondana wina ndi mzake ine ndikukuwuzani inu icho ndi chinthu chabwino kwambiri kuti ulalikirepo ana ang'ono muzikondana wina ndi mzake pamene ine ndikukalamba mu utumiki tsopano ndipo wanga pafupifupi mu chaka changa cha 21 ine ndimaganizira nthawi zonse pamene ine ndikupita kuti izi mochuluka pamene ine ndiganizira za ambuye yesu ndi mochuluka pamene ine ndimayamba kupeza kuti ndi chikondi chimene chimaphimba chinthu chonsecho chikondi cha mulungu chitaphimba mokwanira mu mtima mwathu ndi mzimu woyera tsopano ife tingowerenga ndime zingapo apa kuti tikhale tiyambepo ndipo kenako ife tilowa mukuphunzitsa kwa mpingo ndipo kenako tiyesera kuti tizifikitse izo pamalo ngati mulungu alula mu nthawi yochuluka ino imene ine ndili nayo kuti tizifikitse izo kumene ife tingathe kufikako kumene ife tingathe kukatenga chilemba cha chilombo zamawa usiku tsopano izi ndi zakwa mpingo tsopano ine ndiyesera kutenga mwina mwake mpingo wa efeso mpingo woyamba ndi mpingo wotsiriza umene ife tikukhalamo tsopano mpingo wa laodikaya tsopano Vumbulutso la Yesu Kristu limene Mulungu analipereka kwa iye kuti aonetsere kwa ntchito ake zinthu zimene zikuyenera kuchitika posachedwa apa, ndipo anatumiza ngelo ake ndipo anazizindikiritsa, anatumiza ndi kuzizindikiritsa izo kudzera kwa ngelo ake kwa wantchito wake Yohane. Sopano lemba likutipatsa ife poyambira apa. Ilo ndi vumbulutso. Kapena mawu akuti vumbulutso amatanthauza china chake chimene chaululidwa. Vumbulutso la Yesu Kristu loperekedwa kwa Yohane. Ndipo ngelo anatumizidwa kuti akachitire umboni. Kapena kukazindikiritsa za izo. Ndipo iye anachitira umboni mawu a Mulungu ndi umboni wa Yesu Kristu ndi wa zinthu zimene iye anaziona. Wodala ndi iye amene awerenga. Ndi angada amene angafune kukhala ndi mdalitso, ndiye muziwerenga ilo. Mwaona, iye amene awerenga. Wodala ali iye amene awerenga, ndi iwo amene amvetsera mawu aulusiwu, ndi kusunga zinthu zimenezo zimene zinalembedwa mmenemo, pakuti nthawi yayandikira. Mwakuyankhula kwina, osati nthawi inayandikira pamenepo, koma nthawi yayandikira. Pamene iwo awawona mawu awa akutsirizidwa, pamene vumbulutso la thunthu. Pamene Mulungu anayamba ngati wojambula kujambula chithunzi cha china chake, iye akuyamba kudzazitsa magawo ake. Inu mukhoza kuyamba kuchiona icho chikumbika. Ndipo pamene inu mukuyambira koyambira kwa bukhu la chivumbulutso, inu mukumuona Yesu Kristu akuyamba kubwera mu chithunzicho. Ndipo kumapeto kwa ilo inu mukumuona iye wathunthu atakhala ndi mpingo wake wa ulemerero masiku onse tchimo ndi mavuto ndi mayesero atha. Ndipo Kristu wakhala ndi mpingo wake mumiyamba yopambana mwamba. Chabwino, ndine ya folo, mvetserani, Yohane kwa mipingo. Tsopano uyu ndi Yohane akuyankhula. Poyamba, anali Mulungu akupereka malonje, vumbulutso la Yesu Kristu. Kachiwiri, Yohane kwa mipingo imene ili mu Asiya. Chisomo chikhale kwa inu, ndi mtendere. Zochokera kwa iye amene ali, ndi amene anali, ndi amene ali mkudza. Ndi kuchokera kwa mizimu isanu, ndi iwiri, imene ili pamaso pa Mulungu. Oh, ngati ife tikadangokhala ndi bolodi lakuda pano tsopano kuti tijambule pang'ono mwaona, mizimu isanu ndi iwiri imene ili pamaso pa Mulungu. Tsopano kuti tisunge kanthawi pang'ono, ndipo kukhulupirira kuti ine podziwa kuti sindingabwereze mola kuyika chilichonse pachabe mdzikoli. Ndipo ngati inu mukayikira pang'ono za izo, mulembe zimenezo, ndipo kenako mudzandifunse ine, ndipo ine ndidzakupatsani inu lemba la izo. Ndipo tsopano monga ife tikuyenera kufulumira kuti tilowe mu izi. Tapanikizika kwambiri chifukwa cha nthawi. Tsopano, mizimu isanu ndi iwiri imene ili pamaso pa Mulungu. Mizimu isanu ndi iwiri iyi inkayimiridwa ngati mizimu isanu ndi iwiri imene kanati idzatumizidwe ku mibado isanu ndi iwiri ya mpingo. Mizimu isanu ndi iwiri pamaso pa Mulungu. Ife tikhoza kukatenga kuchokera ku chipangano chakale ndi kukatenga mmenemo ngati ife tingakhale ndi nthawi. Ndipo kuchokera kwa Yesu Kristu amene ali mboni yokhulupirika ndi woyamba kubadwa wa akufa ndi kalonga wa mafumu a dziko lapansi, kwa iye amene anatikonda ife ndipo anatisambitsa ife, mayi tango muyang'anani Yohane atamangika yense pamenepo, pamene iye anayang'ana, iye akungoyamba kuyankhula, iye anati, kwa iye amene anatikonda ife ndipo anatitsuka ife ku machimo athu ndi mwazi wake womwe, ndipo atipanga ife kukhala mafumu ndi ansembe kwa Mulungu Atate wake, kwa iye kukhale ulemerero ndi mphamvu kwa nthawi za nthawi. Ameni. Watipanga ife kukhala ansembe ndi mafumu kwa Mulungu. Ife ndi zambiri, osati wandipanga ine kukhala wansembe ndi kamfumu, koma watipanga ife mpingo. Tsopano iye akuyankhula kwa mipingo isanu ndi iwiri iyi, pakuti iyo ndi mibado isanu ndi iwiri ya mpingo. Tsopano iye anati, mphamvu ndi ulemerero ndipo zikhale kwa iye kwa nthawi za nthawi. Watipanga ife kukhala ansembe, kuti munayamba mwadziwapo chimene wansembe ali, chimene udindo wake uli. Wansembe ndi wakuti azipereka nsembe, kuti azipembedzera. Ndipo mwa Hebri ilo linanena kuti ife mpingo ndife unsembe wa chifumu, unsembe wa chifumu, fuko loyera, anthu achilendo, mukona, fuko loyera, anthu achilendo, unsembe wa chifumu. Kupereka ndize apa tsopano, kupereka nsembe za uzimu. Mwamuna ndi mkazi aliyense amene amabwera kwa Mulungu amalowa mu chophimba muchipangano chakale mumakhala kokha pamakhala chophimba chimene chimapachikidwa pakati pa malo oyera ndi oyeretsetsa. Aroni basi yekha amayenera kukalowa amenemo kamodzi pachaka, koma munthu aliyense amene amadzakhala wansembe amakhoza kukalumako kapena kukalawa mana pachiyambi amene Mose ndi Aroni anawatola tsiku loyamba limene mana anayamba kugwa kuchokera kumwamba. Pamene iwo anawoloka mtsinje wa Yorodani, adaniwa anaphedwa kumbuyo kwawo, ndipo tsiku lotsatira iwo anatuluka. Ndipo paliponse pansi panali tokulumunya ting'ono-ting'ono. Mulungu anavumbitsa ito kuchokera kumwamba, iwo ankati tcha ito mana, ankakoma ngati uchi. Ndipo anthu ankangoyenera kuti atole okwanira kuti athe nalo tsiku limodzi limenelo. Ngati iwo awasunga iwo, iwo ankawonongeka. Ndipo Mulungu anamuza Mose ndi Aroni kuti apite ndi kukatola maomeri odzaza angapo a iwo madengu akulu ndi kuwatengera iwo mu pafupi ndi likasa malo oyera. Ndipo pamenepo kuti nthawi iliyonse kakadutsa kambado kameneko kuti kambado kalikonse kotsatira iko utali wamene unsembe wa chilevi umenewo ungakhalire, inali kuganiza kuti munthu aliyense amene anali woyenera kukhala wansembe pamene iye adzozedwa kukhala wansembe, iye amakhala ndi ufulu wangwiro kuti azilandira mana pachiyambi odzaza mkamwa. Taganizani za zimenezo, ndi mwayiwotani umene amunawo ankaganiza kuti akhala nawo. Pamene mwamuna adziwa kuti iye akubwera mu unsembe, iye anali woti azitenga chophikidwa cha uzimu chodzaza mkamwa, chotakasidwa mwa uzimu, chakudya cha uzimu chimene chimabwera kuchokera kwa Mulungu kumwamba, chimene chinali chitasungidwa mwa uzimu. Utumiki wonsewo ndi cha uzimu. Anthu anganene bwanji kuti iwo ndi Akhristu ndipo nkumakana cha uzimu? Ine sindikudziwa momwe iwo amachitira izo ine mwini. Penyani, koma cha uzimucho iye amameza cha uzimu mwansanga pamene iye akhala wansembe. Ndi choyimira chokongola bwanji chapano kuti munthu aliyense masiku amenewo iwo ankayenera kuti abadwire mu banja lina lake la Mlevi iwo asanakhale wansembe. Koma tsopano ndi aliyense amene afuna muloleni iye adze, mukona? Ndipo mwansanga pamene iwo abwera chonchobe iwo ayenera kubadwa kumaganiziridwa amenemo aponso. Iwe umayenera kubadwanso mwatsopano. Ndipo mwamuna aliyense kapena mkazi yemwe wabadwa mwatsopano mwa mzimu wa Mulungu amakhala nawo ufulu wa tsiku lino mana. Mana awa ndi mzimu oyera. Pamene Petro atatuluka mu chisokonezo chachikulu ndipo mantha anali atawachokera iwo, ndipo Ambuye anali kuwadalitsa iwo, ndipo mzimu oyera unagwa pa tsiku la Pentekoste. Iwo anapita kunja mu nsewu ndipo anayamba kufula ndi kumachita ngati anthu openga mpaka kuti anthu onse ankaganiza kuti iwo aledzera kumati ndikudabwa kuti lichita nazo chiyani zimenezi. Aliyense mu ngakhale dziko la chipembedzo pamenepo linaganiza kuti anthu amenewo anali ataledzera. Ndipo mvetserani mzanga wa Chikatolika, namwali Mariya odala anali ndi iwo. Ndipo ngati iye sakanatha kukafika kumwamba mpaka iye atakwera pamwamba apo ndi kukalakwa china chake chimene chinamupangitsa iye kuchita ngati mkazi woledzera, inu mudzakafikako bwanji kumeneko ndi chilichonse chochepera kuposa icho? Koma iye analandira china chake 120 limodzi ndi akazi Mariya wa Magadala ndi iwo, ndipo anapita kunja mu nsewu kumakachita ngati anthu oledzera akudzandima mpaka weniweniwo. Ngati mungandikhululukire mayankhulidwewo, mpingo wa pamwamba wa tsiku limenelo unati tayang'anani pa iwo, zimenezo zikusonyeza chimene iwo ali, iwo onse akuta vinyo watsopano. Ndicho chimene icho chinali. Tsopano mvetserani, Petro anati kenako iwo anayamba kunena. Iye anati, inu amuna a ku Yerusalemu, inu okhala mu Yudeya, mulole ichi chidziwike kwa inu. Ndipo mvetserani mawu anga awa, sikuti aledzera. Tsopano ine ndikuyankhula za mpingo wa Efeso apa. Tsopano mukuona chabwino mbado wa mpingo oyamba. Iye anati awa sanaledzere monga inu mukuganizira, ili ndi ola lachitatu la tsiku, mabala sanatsekule mkomwe. Motani? Chabwino, ili ndi ola lachitatu la tsiku. Iye anati koma ichi ndi chija chimene chinanenedwa ndi neneri Yoweli zinalembedwa mu Bible lanu lomwe, mu Bible lanu lomwe, izi zinalembedwa kuti chinthu ichi chidzachitika. Bwanji, iye ananena kuti inu mumayenera kudziwa izi, inu aphunzitsi. Chabwino, kodi izo zingakhale basi monga mpingo unabweretsedwa pansi pa chionetsero chimenecho, ndipo chionetsero chomwecho chinalonjezedwera masiku otsiriza. Kodi inu simungalozere mbuyo ndi kuti ichi ndi chimene chinanenedwa, mukuona, ndi zimenezo tu. Ndipo dziko lakunja silimadziwa kalikonse za izo. Izo ndizopusa kwa iwo. Tsopano, iwo anati, onani apa. Ndipo iwo anati, tsopano, pamene iwo anamva ichi. Iye anawawuza iwo, momwe iwo anamupachikira Yesu, ndipo nthawi zonse, inu mukhoza kukhululukidwa pomupachika Yesu. Inu mukhoza kukhululukidwa chifukwa cholitenga dzina lake pachabe. Koma amene ayankhula motsutsana ndi mzimu woyera sadzakhululukidwa konse mdziko lino kapena dziko lili mkudza. Ife tili masiku otsiriza. Chotero muzikhala osamala, muziyenda odzikepetsa, muzikhala amtima wosweka, wosimidwa, wodzikepetsa, wololera kuti mzimu woyera uzikutsogolerani inu. Amen. Chabwino. Oh my. Ndi awa apa, iwo onse ali pamwamba apo. Basi, anthu akuchita ngati iwo anali amantha, maola ngapo zisanachitike, atazitsekera mchipinda cha pamwamba. Koma pamene mzimu woyera unabwera pa iwo ndi kuzadzaza mitima yawo, anatuluka panja mmisewu. Ine sindikuganiza kuti iwo anali, iwo samachita zinthu zimene zinali zoyipa. Iwo anali kunja uko akusangalala ndi kumutamanda Mulungu mwa njira yakuti panali kuonetseredwa. Sikuti iwo anali kunja uko akukangana wina ndi nzake tsopano, kaya iwo anali a Methodist kapena a Baptist, iwo anali kapena kaya iwo anali a Farisi kapena a Saduki. Iwo anali kunja uko akusangalala chifukwa iwo anali atakulawa kumwamba mioyo yawo. Mulungu anali atawapatsa iwo mana auzimu. Tsopano pamene Mulungu amatsanulira mana kumeneko mathupi, ndipo iwo ankasungikabe nthawi yonse imene iwo anali pa ulendo choyimira chokongola. Ndipo tsiku limene iwo anakalowa mdziko lolonjezedwa, mana anasiya. Ndipo pa tsiku la Pentekoste chinthu chomwecho, tiyang'anani pa Pentekoste kwa Mose. Iwo anayang'ana mbuyo ndipo anaona kuti ndaniyo wafa. Miriamu anatenga nkhocho anayamba kuyimba iyo ndi kumafuula ndi kumavina ndi kumathamanga ku gombe. Akazi anamutsatira iye akuchita chinthu chomwechomwecho. Ndipo Mose anakweza mwamba manja ake ndipo anayimba mu mzimu. Pa Pentekoste akazi anatuluka akudzandima ndipo akulumpha ndi kumavina ndi kumapitirira. Petro anayimirira pakati pawo ndipo anati, inu amuna aku Yudeya ndi inu okhala mu Yerusalemu, mulole ichi chidziwike kwa inu ndipo mvetserani mawu anga. Pakuti awa sanaledzere monga inu mukuganizira, pakuti ndi ola lachitatu la tsiku. Ichi ndi chija chimene chinanenedwa ndi neneri Yoweri. Izo zidzachitika masiku otsiriza, atero Mulungu. Ine ndidzatsanulira mzimu wanga panofu onse. Ana anu amuna ndi akazi adzanenera, padzakazi anga ndi antchito ine ndidzatsanulira cha mzimu wanga. Ndipo iwo adzanenera. Ndipo ine ndidzaonetsera zodabwitsa miyamba kumwamba ndi pa dziko lapansi musi, mizati ya moto ndi nthunzi ndi utsi. Ndipo izo zidzachitika tsiku lalikulu ndiloopsa la Ambuye lisanadze, kuti yense amene adzayitanira pa dzina la Ambuye adzapulumutsidwa. Mopitirira ndi mopitirira iye anapita akulalikira. Ndipo pamene iwo anamva ichi, iwo anamvetsera anati, muonani munthu ameneyu, kodi iye wawapeza kuti maphunziro awa? Ena iwo anati, iye samatha nkomwe kulemba dzina lake. Baibulo linati iye anali mbuli ndi munthu wosaphunzira. Kodi akuchokera ku sukulu yake iti? Palibe. Chabwino, kodi izi zatheka bwanji? Kodi izi zachitika bwanji? Iwo anamvetsera anati, chabwino, titi munthu ameneyo ndithudi akuwerenga mobwereza lemba. Ndipo ife sitinayambe tawamvapo iwo monga chomwecho, mukuona. Iye anati, lapani mmodzi aliyense wa inu ndipo mubatizidwe mudzina la Yesu Khristu loza ku chikhululukiro cha machimo anu, ndipo inu mudzalandira mzimu woyera. Pakuti lonjezo lili kwa inu ana anu, kwa iwo amene ali kutali, onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Mwakuyankhula kwina, mdalitso wa mana uwu umene wagwapa monga anachitira mana kumbuyo uko, ukhala wa kambado kano, kambado kotsatira, kambado kotsatira ku Jeffersonville, Indiana ndi kumadera akutali a dziko lapansi. ndipo mzimu woyera omwewo umene unagwa pamenepo ukugwa tsopano. Zotsatira zomwezo, chinthu chomwecho, anthu omwewo, mukuona chimene ine ndikutanthauza zangwiro basi. Zindikirani, ine ndidzapereka kwa iye, iye amene alakika, ine ndidzampatsa iye mkate wa moyo. Iye ananena zimenezo kwa umodzi wa mipingo. Ndipo iye sadzamvanso ludzu ngakhalenso kumva njala. Iye sadzamvanso ludzu ngati mwamuna kamodzi kokha ndi ichi apa mumangitse jekete motinitsa. Ngati mwamuna kapena mkazi alandira moonadi mzimu oyera kamodzi, inu simudzakhoza konse kumusunthanso iye. Yamadziwa pamene iye ali, inu mukhoza kubwera ndi timalingaliro ndi chilichonse. Iye adzayenda molunjika kudutsa zimenezo. Iye sadzamvanso ludzu. Iye amadziwa ndendende basi mwe mulengi wake ali. Sadzasokonezeka konse, sizingamusautse iye. Iye amasuntha bedi tsogolo. Ine ndidzapereka kwa iye za mkate wa moyo, ndipo sadzamvanso njala kenanso, komanso sadzamva ludzu nkomwe. Mukuona? Ndipo mtengo umene uli pakati pa paradizo wa Mulungu, ndipo iye adzadyako, mwaona, mtengowo. Chimene mtengowo unali Khristu Yesu, mukuona? Ndipo Khristu Yesu, pokhala wakufa, ndipo anabweranso mu maonekedwe ya mzimu woyera, chotero iye ali pano. Ndipo ndi mana amene akudyedwa mu mpingo. Zindikirani, taonani, kuti ndime yasikisi. Ndipo iye watipanga ife ansembe ndi mafumu kwa Mulungu. Unsembe wa uzimu, fuko la chifumu, chopereka cha uzimu. Ndi chiyani tsopano chimenecho, nsembe za uzimu, ndiko kuti kubereza lemba. Ndiko kuti zipatso za milomo yathu kupereka matamando kudzina lake. Tsopano, mtundu wanji wa chiyani? Nsembe ya uzimu. Tsopano ife tikhoza kuyamba pomwe apa. Zindikirani, malo abwino oyambirapo. Pamene chisokonezo pang'ono chibwera muchalichi, inu simumathamangira kumbali imodzi ndi kukanyogodola tsopano. Ngati inu mutero, inu ndithudi si wansembe. Mwaona, iwe umakapemphera moboleza. Nsembe ya uzimu, zipatso za milomo yathu kupereka matamando kwa dzina lake. Mukuona chimene ndikutanthauza? Chabwino, inu mukuti ine sindikumvelera basi kuti ndipite kuchalichi, koma ndiwe wansembe, ndi ntchito yako, iwe ukuyenera kukakhala kumeneko. Chabwino, ine sindikumvelera ngati nditenge gawo mu msonkhano, ndiwe wansembe, kupanga nsembe, nsembe ya uzimu. Osati kumupatsa wina wake zongolandira monga iwo amazitcha izo lero. Izo zonse nzabwino. Ine ndipite kanthu kotsutsa izo. Osati kupita kukamutenga wina wake kuti abwere kuchalichi. Izo zonse nzabwino. Ine ndipite kanthu kotsutsa izo. Koma ndi inu. Inu mukupereka nsembe ya uzimu. Zipatso za milomo yanu zikulemekeza dzina lake. Pamene inu muona nthawi kubwera imene aliyense akuchitira mwano ndi kumanena zinthu izi, ndi kumachita zinthu molakwitsa, inu mumachita chiyani? Njokapo, inu mukuyenera kuima pamenepo ndi nsembe ya uzimu. Kunena kuti magazi a Yesu Khristu amatsuka ku tchimo lonse, amandipanga ine kukhala cholengedwa chatsopano mwa Khristu Yesu. Ndiwe munthu wopenga malingana ndi zimene inu mukunena. Izo zili bwino. Koma kwa ine, ndi mphamvu ya Mulungu ya kuchipulumutso. Ine ndi kukhulupirira zimenezo. Mukuona? Tsopano iwo amati, inu mumakhulupirira mu machiritso a uzimu? ine sindikudziwa, inu kuli bwino muwafunsa abusa athu. Kodi inu mukuganiza chiyani za izo? Ndinu wansembe tsopano. Ndinu munthuyo. Nenani, inde Bwana. Ine ndimakhulupirira izo. Chifukwa mawu a Mulungu, amati izo zili chomwecho. Inu mumakhulupirira mu ubatizo wa mzimu oyera? Inde Bwana. Inu mukudziwa bwanji? Ine ndaulandira iwo, mokwanira ndithudi, mdalitso wa uzimu, mzimu oyera amene unagwa patumwi, mzimu oyera omwewo ukugwa tsopano. Inu mukuti watumwi okha, ife tizikhazikitsa zimenezo mkanthawi pang'ono, tione ngati izo ndi choncho kapena ayi. Chabwino, unsembe wa uzimu, kupereka nsembe za uzimu. Tsopano ndime ya 8 kapena ya 7. Taonani iye akudza mitambo. Tsopano ndiloleni ine ndime apa mphindi yokha. Mitambo sitikutanthauza kuti iye akubwera pa mtambo waukulu wa bingu monga amayi adalitse mtima wawo, iwo akhala pano pena pake. Pamene ine ndinali mnyamata wang'ono, iwo ankagonda kukhala ndi kumandiwuza ine. Ankati iye akubwera atakwera, mtambo waukulu kwambiri udzauka tsiku lina ndipo Mulungu adzabwera. Ndipo tsopano mtambo umene iye akubweramo, ngati ife tikanangokhala ndi nthawi yoti tizilengere zonsezi mbuyo ndi kupeza maziko eni-eni ya chinthu chonsecho. Tsopano mtambo umene iye akubweramo si mtambo ngati mtambo wa bingu, koma iwo ndi mtambo wa ulemerero. Iye akubwera mmenemo. Mukuona, mukuona. Tsopano pamene Yesu anaphimbidwa ndi Mulungu pa phiri la chiwalitsiro, mitambo inamuphimba iye ndi chovala chake. Mukuona. Ndipo pamene Eliya anadzatsika, mtambo unatsika ndipo unamulandira iye mwamba. Osati osati lawira moto, osati ine ndikutanthauza, osati mtambo wa bingu, koma mtambo wa ulemerero. Kukhalapo kwake kwakukulu kwa ulemerero kudzakantha dziko lapansi. Iye akubwera mitambo. Ine ndikuzikonda zimenezo. Mitambo padzakhala funde pambuyo pa funde la ulemerero wake lidzabwera pa dziko lapansi, ndipo chiukitsiro cha oyera chidzabwera pamene mzimu oyera wodala uwo umene umakhala mitima yawo, ndipo iwo anafa ndi mitembo yawo itagona pamenepo ndi madontho a misozi pa masaya awo ndi zinthu monga choncho, ndipo iwo nkuyikidwa kunja kuno manda funde lalikulu la mzimu omwewo ndi funde pambuyo pa funde. Iye amene ali wotsiriza adzakhala woyamba, ndipo iye amene anali woyamba adzakhala wotsiriza. Zingakhale bwanji mwanjira imeneyo, ndilo dongosolo la chiukitsiro. Ine sindidzamudziwa aliyense wa kambado kambuyo mwa ine, kapena kambado kapatsogolo pa ine. Ndidzawadziwa iwo amu kambado kano, ndipo kambado kalikonse kadzabwera mopambana chimodzimodzi monga iwo unapitira pansi. Iwo amene anali wotsiriza adzakhala woyamba, ndithudi izo zikuyenera kutero. Mukuona, ine ndidzawadziwa anthu anga, munthu wotsatira adati anga adzawadziwa anthu awo, agogo awo, anthu awo mpaka munsi monga choncho. Funde pambuyo pa funde, pambuyo pa funde, pambuyo pa funde, ndipo oyera akuuka kuchokera kulikonse. Kodi izo sizidzakhala zodabwitsa? Amen. Zimenezo zimapangitsa anthu achikulire kudzimvanso achichepere. Inde tsopano zindikirani matcheru chabwino akubwera mu mitambo, ndipo diso lililonse lidzamuona iye. Zilibe kanthu kuti iwo anafa kalekale mbuyo, iwo adzamuonabe iye. Ndipo iwo na onse amene anamupyoza iye, ndipo abale ake onse a dziko lapansi adzabuma chifukwa cha iye. Ngakhale chomwecho, ameni. John ankangoyenera basi kuti afule. Ameni. Ndizo zikhale chomwecho, zisiyeni izo zikhale manjira imeneyo. Ine ndi Alpha ndi Omega. Tsopano Alpha ndi A muzirembo za Chigiriki, Omega ndi Z muzirembo za Chigiriki. Tsopano mwakuyankhula kwina, ngati izo zikanamasuliridwa lero, ndine A mpaka Z. Tsopano ndi ndani winanso ali pamenepo? Ine ndine woyamba, ine ndine wotsiriza, ine ndi wochokera ku A mpaka Z. Ndikanakonda ife tikanakhala ndi nthawi yolowa mu umulungu wa Khristu pakali pano, chimene chikanakhala choyenera kwambiri pa nthawi ino, umulungu. Chotero masiku amene anthu ambiri akuyesetsa kuti angomupanga iye kukhala mphunzitsi na matetule chabe kapena neneri wamba chabe, iye anali Mulungu. Iye anali mwina Mulungu kapena wonyenga wankulu amene dziko linayamba lakhalapo naye. Ngati iye anali neneri, magazi ake anali a munthu. Ngati iye anali a mphunzitsi wophunzitsa, magazi ake anali a munthu. Iye anali Mulungu ndipo magazi ake anali a uzimu. Mulungu wamphamvu zonse anamuphimba na mwali Mariya, ndipo analenga khungu la magazi muchiberekero chake limene linabereka mwana Khristu Yesu. Ndipo Mulungu anatsika ndipo anadzakhala muthupi limenero. Mulungu Emanuele anasandulika thupi pakati pathu kudzachotsa machimo. Pamene Mulungu anampanga munthu wake woyamba, iye anampanga iye muchifanizo chake chomwe, amene anali munthu wa uzimu mu Genesis 1:26. Chabwino, kenako panalibe munthu woti azilima mthaka, iye atatha kumupanga munthu mwamuna ndi mkazi. Ife tifika mu zimenezo pakapita kanthawi pa nyenyezi 7 izo. Koma basi, koma iye anamupanga iye zonse ziwiri mwamuna ndi mkazi kumbuyo uko pachiyambi, uko mkulondola muchifanizo chake chomwe. ndipo Mulungu ndi mzimu. Ndipo kenako Genesis 2 kunalibe munthu woti azilima mthaka. Chotero Mulungu anamuyika iye muthupi. Anamupanga munthu osati muchifanizo chake koma kuchokera kufumbi la dziko lapansi ndiko kulondola. Anamupatsa iye dzanja ngati nyani ndi phazi ngati chimbalangondo. Kapena chilichonsecho ine sindikudziwa. Koma iye anamupatsa iye zokhudzira zisanu kuti azilumikizana ndi nyumba yake ya pa dziko lapansi. Ndipo kenako munthu ameneyo anadzachimwa. Ndipo Mulungu anadzatsika ndipo anadzapangidwa munthu kuti adzachotse tchimo la munthu. Amen. Kuwombola. Ine ndi Alpha ndi Omega. Ine ndinayangana pa iye chaapa muchivumbulutso mutu wa folo. Pamene Yohane anapotoloka kuti aone liwu ili kachiwiri limene linkayankhula kwa iye. Iye anali atakhala pa mpando wa chifumu ndipo utawaleza unali pamwamba pa mutu wake. Ndipo utawaleza uli ndi mitundu 7 ya ngwiro. Ndipo mitundu 7 ya ngwiro iyi inkayimira mibado isanu ndi iwiri ya mpingo. Izo nzoona kachiwiri. Ndipo icho chinali chiyani? Ndi chiapa. Mbale, izi ndi zatsopano. Taonani, mitundu 7 ya ngwiro. 7. Ndipo utawaleza umayimira pangano. Mulungu anamupatsa Nowa utawaleza poyamba ngati pangano. Ndipo zida zimenezo zikadali pa dziko lapansi monga Mulungu analonjezera kale. Ndipo pamene ivumba ndipo iye nkuona utawalezawo. Iye amati, ine sindidzaliononganso ilo ndi madzi kenanso. Ndipo kenako iye anayang'ana pa Yesu. Anali ndi mitundu 7 ya utawaleza pamwamba pa iye. Iye anali mu ichi, chimene chinali pangano la Mulungu. Ndipo iye anali atayima pakati pa zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide. Ndipo iye anali woti kukamamuyang'ana amaoneka ngati mwala wa yasipi ndi sadio. Yasipi anali Rubeni, ndipo mwala wa sadio unali Benjamini. Amenewo anali woyamba ndi wotsiriza wa mbadwa. Ameneyo Alpha ndi Omega, woyamba ndi womaliza. Ndipo mitundu 7 ya utawaleza mibado isanu ndi iwiri ya mpingo. Pangano ndi iye muzoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide ndi nyenyezi zisanu ndi ziwiri. Oh, ndi chithunzi chotani ngati ife tingafike kwa icho pakapita kanthawi. Mwina mwake Ambuye akalola. Chabwino. Alpha ndi Omega, woyamba ndi womaliza. Atero Ambuye, amene ali, amene anali, ndi amene ali mkudza, wamphamvu zonse. Oh, kodi iye ndi ndani? Kodi vumbulutso ili ndi lachiyani? Yesu Kristu. Ndipo apa iye si mneneri, apa iye ndi wamphamvu zonse. Mulungu akuonetseredwa. Alpha, Omega. Ndine kuyambira A mpaka Z. Ndine iye amene anali, amene ali, ndipo amene adzabwera. Ine ndi wamphamvu zonse. Zikumveka bwino? Sichoncho izo? Palibe mwayi wotsutsa pamenepo. Ambuye amene anali, amene ali, ndi amene adzabwera. Wamphamvu zonse. Tsopano Yohana akuyankhula. Mvetserani. Ine Yohane, amenenso ndili mʼbale wanu ndi wachifundo mu chisautso ndi mu ufumu, chipiriro cha Yesu Khristu, ndinali pa chisumbu chotchedwa Patmo chifukwa cha mawu a Mulungu. Titi, kodi inu mungalingalire munthu akuyikidwa malo ngati amenewo chifukwa cha mawu a Mulungu? Inde, chifukwa cha mawu a Mulungu ndi umboni wa Yesu Khristu. Iye anakayikidwa mʼndende kumeneko chifukwa cholalikira mawu kwa anthu achipembedzo. Ndicho chimene mawu amanena. Sichoncho izo? Iye anali kunja uko chifukwa cholalikira. Anakayikidwa mʼndende. Anachotsedwa ku Charichi. Anamuchotsa ku gulu. Anamuchotsa kwa dziko lonse. Amen. Koma iye sanachotsedwe kwa iye amene ankamukonda iye ndi kumusambitsa iye mu magazi ake omwe. Iye anali mukukhalapo kwake pa chisumbu chotchedwa Patmo chifukwa cha mawu a Mulungu. Ine ndikudabwa ndalalika ngati lero angapiteko. Amatsika mpaka iwo amapita kukachita china chake cha ching'ono. China chake cha ching'ono chikasokonekera ife timabalalika nazo kwambiri izo. Ndipo apa munthu uyu anali atawiritsidwa mafuta kwa maola 24. Ndipo anakaponyedwa uko pa chisumbu cha Patmo. Ndipo Ambuye anali akanali ndi iye. Ine ndimango ikonda nyimbo yakale ija yomwe iwo ankagonda kuimba. Ngati Yesu apita nane, ine ndidzapita kulikonse ife timayimba iyo. Koma ndikudabwa ngati ife timatanthauza iyo kweni kweni. Mwakulingalira kwanga kuona sizitenga nthawi yayitali mpaka inu mupatsidwa mwayi kuti mutsimikizire izo. Chotero zikanakhala bwino kuti muzikhala otsimikiza kweni kweni. Muziyang'ana nkumafufuza nkuona ngati chilichonse chili bwinobwino basi. Sobano basi banji ndangoyamba kumene tsopano apa Yohana akuyankhula ndipo iye anati iye anali pa chisumbu cha Patimo chifukwa cha mawu a Mulungu ndi umboni. Ine ndinali mu mzimu, ine ndikuzikonda zimenezo. Ine ndinali mu mzimu pa tsiku la Ambuye. Akuyankhula za tsiku lina tsopano kwa zinzanga Advent chimene ife tikutsimikiza kuti tilowamo pakapita kanthawi chabwino. Munzimu pa tsiku la Ambuye ndinalowa munzimu ndipo ine ndinamva kumbuyo kwanga liwu lalikulu lalipenga. Tiyeni tisasiye zipipiritso izi tsopano, ife tikukhazikitsapo tsopano kuti tidziwe zimene tikuzikamba pamene ine ndifika chapa kuona zimene titi tiyankhulepo. Kodi ndi ndani? Kodi munthuyu ndi ndani? Kodi vumbulutso la Yesu Khristu ndi chiyani? Kodi iye ndi ndani muli monse? Kodi ilo linabwera bwanji? Kodi ilo limatanthauza chiyani kwa ine? Muone ngati ilo limatanthauza chilichonse kwa inu. Mwaona? Muone chimene chikuchitika pamenepo kwa ine. Zindikirani. Ine ndinali mu mzimu. Zilibe kanthu kaya ndinu woyera bwanji, kaya ndinu wa Mulungu bwanji, kaya ndinu mtumiki mochuluka bwanji, kapena membala wamba, chilichonse chimene inu muli, inu simudzatha konse kufika kuli konse ndi Mulungu, mpaka inu mudalowa mu mzimu uko nkulondola. Ine sindikutanthauza kulowa mukutengeka, ine ndikutanthauza kulowa mu mzimu. Mukuona? Mukuona? Mwaona? Inu mumalowa muzotengeka kuchita chilichonse. Koma pamene inu mulowa mu mzimu, inu mumaona zinthu uko nkulondola. Ine ndikukhoza kumulingalira Eliya wakale, neneri wakale kumusikuko tsiku lija pamene mwana wa Ahabu iwo anapanga mgwirizano ndi osakhulupirira ena. Ndipo Yehosafati anali ataphatikana ndi iwo. Ndipo iwo anapita uko mchipululu kwa masiku 7 ndipo sanapeze namulondola aliyense kwa masiku 7 okha okwanira kuwasamalira iwo masiku 7. Sanafunsire kwa Ambuye. Anangopita kumeneko muli monse. Kodi zimenezo sizili chimodzi-modzi basi ndi anthu? Ine ndikukuwuzani inu. Imeneyo ndi ntchito yabwinoko. Ine ndingosiya chali chichi ndipo ndipita ku China icho. Tsopano, inu kuli bwino muzifunsira kwa Ambuye za icho. Kufufuza chimene icho chili. Anapita kunja uko ndipo anakapezako kuti iwo ali muvuto. Madzi anatsekedwa. Ndilo limene lili vuto ndi machalichi lero. Kumango yenda nkumachita zinthu zambiri zimene inu simunafunsire kwa Ambuye za izo. Ndipo thandizo lanu likudulidwa. Ndipo mukudabwa bwanji simukupeza madalitso amene munkapeza. Ndi mphamvu ya Mulungu ikugwira ntchito pa inu. Mwina mwake mpita wa thandizo wadulidwa. Inu mukudziwa pamene inu mukutulukapo madzi. Ine ndimapita mchipululu nthawi ina kunja uko ku Arizona. Ndipo ine ndinaona kuti chitsamba chakale chaching'ono chilichonse mchipululu chimenecho ndi chokuvulaza. Icho chimakumata iwe. Nthawi iliyonse ukachikhudza icho chimakumata iwe. Chifukwa icho chilibe madzi okwanira oti asamalire icho. Zisoso zimadzuka kuti zikatetezere. Iwo kabwerera mbuyo kuno kapena uko mu Oregon kapena kina kwake kumene kumamvumba mvula nthawi zonse ndipo chilichonse cha izo mtundu omwewo wachire wopanda zomata pa iwo. Mwaona? Madzi amawafewetsa iwo. Ndipo ndilo limene lili vuto ndi chalichi. Pamene inu muma ndi kumangidwa maunyolo ndi chilichonse inu mumakhala ozizira kwambiri ndi ofunda ndi osanjanitsika. Inu simupeza mdalitso uliwonse wa uzimu. Zikatero mtima wanu wonse umadzazidwa ndipo umadzazidwa ndi ukali ndi mkwiyo. Ndipo aliyense ine ndidzamubwezera iye ine ndisiya chalichicho. Basi gulu la zomata zomwe zikukhala mchipululu uko nkulondola. Chimene inu mukusowa ndi madzi ena abwino a mzimu oyera wakachitidwe kachikale avumbire pa inu afewetse mtima wowuma wakale uwo. Amen. Ine sindiri, sindikuyesera kuti ndichite zisudzo. Ine ndikuyesetsa kuti ndifikitse izi kwa inu. Mbale, inu mudzapeza ngati inu mudzatenga chiremba cha chirombo pamene inu muti mudzakhale mutayima.
Ndipo inu mwantheradi mudzakhala wopanda thandizo ndi wopanda chiyembekezo pamene mudzatero. Palibe chikhululukiro kwa izo. Inu simungadzatuluke konse mu izo uko mkulondola. Inu mukhoza kuchita izo mwakuphethira kwa diso lanu pafupifupi. Mwaona chotero muzikhala osamalitsa. Tsopano ndi izi apa. Adzapereka kwa iye zindikirani chipululu. Ine ndinati madzi, momwe madzi amasungira icho kukhala chofewa. Ndi chimene ife timachita lero. Kulowa mu mzimu. Yohana anati, ine ndinali mu mzimu. Pamene Eliya kunja uko mchipululu, iwa anabwera kumeneko. Yehosafati anati, tiyeni tipite uko ndipo tikafunsire kwa mneneri. Iwa anapita pamaso pa mneneriyo. Chabwino, tsopano, iye anaukitsa ukali wake wa chilungamo. Iye anayang'ana kwa munthu ameneyo ndipo anati, bwanji osapita kwa mulungu wa amayi ako, bwanji sukubwerera ku chalichi chako chakale, chozizira, chofunda. Nchifukwa chiyani wabwera kwa ine, pamene wakumana ndi vuto. Icho sikinali chinthu chabwino kuchinena koma amenewo ndi mawu ochuluka chabe kuti akatanthauze zimenezo. Nchifukwa chiyani iwe wabwera kwa ine, bwanji sunapita kwa mulungu wa amayi ako. Inu nonse muli ndi machalichi akulu abwino awo, ndi ansembe onse odyetsedwa bwino awo, ndi zina zotero. Kumbuyo uko, bwerera mbuyo ndipo ukawafunse iwo za izo. Chifukwa chiyani iwe wabwera kuno kwa ine? Mai, iye anakhala ngati anadzitukumula yense ndi thudi mokwanira. Sichoncho iye anati, ndikanakhala kuti sindinalemekeze kukhalapo kwa munthu wawo mulungu uja Yehosafati, ine sindikanakuyang'anani inu nkomwe. Oh, mai, ndi chikhalidwe chotani chimene neneri ameneyo analowamo. Tsopano iye ali muvuto la mtundu oterewu. Iye anati, chabwino, ndibweretsere ine woyimba. Anthu ena sakhulupirira mu nyimbo za mchalichi. Koma iye anati, ndibweretsere ine woyimba. Ndipo pamene woyimbayo anayamba kuyimba nyimbo yakale yabwino pafupi mulungu wanga kwa inu iliyonse imene mukufuna kuyitcha iyo ine sindikudziwa. Pamene woyimbayo anayamba kupemphera, mzimu wa mulungu unafika pa mneneriyo. Ndipo pamene mzimu unafika pa iye analowa mmasomphenya, anayamba kuona zinthu. Inu mukuyenera kutenga mzimu wa mulungu. Apo ayi inu muziti, sindimamvetsa momwe anthu amakhoza kunenera ameni. Mudzalowe mu mzimu kamodzi uko mkulondola. Ine sindimaona momwe iwo amayimirira kumasero ampira ndi kumamenyana kunsana wina ndi nzake ndi kumafuula ndi kumakuwa ndi kumakokera zipewa pansi ndi kumapitilira. Zimaoneka ngati zopenga kwa ine. Chabwino inu mukuti sindiwe bwenzira bwino kwambiri la mpira. Ine ndili pafupifupi basi momwemo. Nanga bwanji inu ngati Mkhristu? Chabwino uko mkulondola inu mukuyenera kulowa mu uzimu wa izo. Umo ndi momwe zinkakhalira pamene inu munkakonda kupita koka vina. Ine sindikukhulupirira kuti inu mungapiteko pakali pano. Ayi ndithu, koma ngati inu munkakonda kupitako. Iwo amakayimbako nyimbo zagwedemula ndi kumenya mabandi ndi kumamenya ng'oma. Ndi kumachita mtundu uliwonse wa chinthu chimene chinalipo pa izo. Ndi akazi kumathamanga kumeneko amaliseche mwatheka ndi china chilichonse. Ndi kumavina pabwalopo ndi zinthu kufika ku mzimu wakuvinako. Chabwino uko mkulondola inu mumalowa mu mzimu wa izo ndi mzimu wa ngerekezi. Ndakondwera mwanena kuti ameni. Chifukwa izo nzoona ine nditsimikizira izo ndi Baibulo uko mkulondola. Chabwino mukuti chabwino ine sindikukhulupirira izo mbale. Chabwino inu sizimene inu mumanena kapena zimene ine ndikuganiza. Ndi zimene mawu a Mulungu amanena. Ndi zimene zimakhazikitsa izo. Amenewo ndiwo mawu otsirizitsa. Inde bwana. Iye anati, ngati inu mukonda dziko kapena zinthu za mdziko, chikondi cha Mulungu sichili mkomwe mwa inu. Uko mkulondola. Ndipo inu mukukumbukira mkazi wang'ono uja wachikulire anamuphunzitsa mwana wake wamkazi kuti azivina ndi zinthu monga zimenezo. Ndipo anapita kumusi uko ndipo anakavina pamaso pa mfumu. Ndipo anafuna mutu wa Yohane Mʼbatizi. 70 ana ake amafa ngati achiwerewere ndi kunyongedwa. Inu mukhoza kuona chimene chimachita monga chomwecho. Amayi ake a Mose ankakhala ku nyumba ndipo ankamusunga iye ndipo ankamuphunzitsa iye mawu a Ambuye. Inu mukuona chimene chinachitika kwa iye ndi ake. Kudzera mwa iye munatuluka Abrahamu. Ndiye na otero ndi kupitilira musi. Chabwino, zimangotengera chimene mukufuna kuchita. Inu ndinu munthu wochita mwakufuna kwanu. Inu mumachita pa chilichonse chimene mukufuna kuti muchite. Kulondola, Mulungu anayika patsogolo pa munthu monga munda wa Edeni, mtengo wa moyo kapena mtengo wa imfa. Inu mumapanga kusankha kwanu, mukuona? Chilichonse chimene mzimu wanu umachikonda ndi chimene inu muti mudye. Zindikirani tsopano. Ndipo iwo anali, ine ndikufuna kuti ndiwerenge izi kachiwiri tsopano. Iye anali mu mzimu, mzimu unabwera pa iye. Iye anayamba kuona zinthu. tsopano penyani. Ine ndinali munzimu pa tsiku la Ambuye ndipo ndinamva. Ine ndinalowa munzimu pa tsiku la Ambuye ndipo ine ndinamva kumbuyo kwanga liwu lalikulu, lalipenga. Lipenga, lipenga ndi kulengeza. Gabriele pakudza kwa Ambuye adzaomba lipenga la Mulungu. Ili linali lipenga la Mulungu likuomba. Mwakuyankhula kwina, iye akukonzekera kulengeza kopita kwa muyaya kwa dziko lapansi. Lipenga, ilo ndi chiyani? Kukonzekera, ine ndikupatsa iwe vumbulutso la Yesu Kristu kuti ukalipereke kwa mpingo. Ine ndidzayankhula ndi iwe kumene kuti kudzakhale kopita kwa dziko lapansi kwa iwo amene alandira ndi iwo amene akana. Lipenga la Mulungu, cheru! Munthu aliyense pamene lipenga liwomba, iye amatenga lupanga lake ndi kuyima pamalo. Tcheru, lipenga. Paulo anati, ngati lipenga lipereka liwu losatsimikizika, ndani ati adzakonzekere nkhondo. Umo ndi mmene zilili lero. Oh, mbale! Pamene ine ndiyang'ana pozungulira ndikuona mipingo yonse yozizira iyi, yofunda, yosanjanitsika ndi zinthu monga zimenezo. Oh, khala ndi maonekedwe au Mulungu ndipo nkumakana mphamvu yake. Mulungu angadzikonzekeretsa yekha motani kupereka liwu losatsimikizika. Mukuti chabwino, tsopano ine ndi joina machalichi, ine ndipita uko ndi kukayesera Methodist, kapena Baptist, kapena Chilutera, kapena Chipentekoste. Ine ndikachita china chake, ndikapanga mtundu wina wake wakusuntha. Oh, izo sindizo? Pokhapokha munthu atabadwa mwatsopano. Ine sindikusamala kaya iye ndi wa Methodist, Baptist, Pentecoste, kapena chilichonse chimene iye ali. Inu muyenera mubadwe mwatsopano. Inu simudzalowa mufumu. Amen. Taonani, liwu lalipenga ndikuti kwa ine, ine ndi Alpha ndi Omega. Chinthu choyamba kutuluka. Iye akupereka malonje apa. Ine ndine woyamba ndi wotsiriza. Chinthu choyamba pamene lipenga la Mulungu linawomba, iye anapotoloka. Ndipo iye anati, ine ndi Alpha ndi Omega. Ndine wochokera ku A mpaka Z. Ndine zonse la zimenezo tsopano. Imani ndipo mumvetsere kwa ine kwa kanthawi. Chabwino. Woyamba ndi wotsiriza. Zimene iwe ukuona, ulembe mubuku. Limene ilo, ndi buku ili limene ife tikuliwerenga. Ndipo ulitumize ilo kwa kuti analembera kweni kweni. Kuti lipite kuti. Lipite kumbado, ai, kumpingo, kumpingo. Zindikirani. Zimene iwe ukuona, zilembe mubuku. Ndipo ulitumize ilo kwa mipingo isanu. Ndi iwiri, imene ili mu Asia. Chimene chinali choyimira mpingo, tsopano ife tilowa mu zimenezo, mwaminiti pang'ono. Kuonetsera momwe pangano chakale chinayimiriridwa mu mibado isanu ndi iwiri. Mibado isanu ndi iwiri yoyikidwa. Kapena mipingo isanu ndi iwiri yoyikidwa kuno mu Asia. Imene Baibulo momveka limaphunzitsa. Imene inali mthunzi, kapena choyimira cha mibado isanu ndi iwiri ya mpingo imene imabwera. Ndipo mwathandizo la Mulungu, ndipo ndi Baibulo, tikhoza kutsimikizira kuti mbado wa mpingo uliwonse unafika ndendende kumene ilo linanena kuti iwo udzatero. Ndendende basi kumene Baibulo linanena kuti iwo udzatero, ndipo ife tili pa mapeto a mbado wa mpingo otsiriza. Ndipo nkubwerera mu chipangano chakale kukatenga loto la Daniele ndi kumuonetsa iye masomphenya a ufumu wa amitundu momwe iye anaona fano litayima ndi mutu wa golide, chifuwa cha siliva ndi ntchafu za mkuwa. Ndipo mapazi ndi miyendo ya chitsulo ndi dongo. Ndipo anaonetsera momwe uliwonse wa maufumu amenewo umasinthanirana wina ndi unzake. Ndende basi momwe Baibulo linanenera. Ndipo taonani mutu wa golide, Babulo, Amedi ndi Aperezi, Agiriki ndi ufumu wa Chiroma. Ndipo ufumu wa Chiroma unasweka kukhala maufumu kumi. Roma wakumawa ndi wakumadzulo ndi zina zotero. Ndipo menemo munali chitsulo ndi dongo, ndipo izo sizimasakanizika pamodzi. Chiprotestanti ndi Chikatolika, pansi pa ulamuliro omwewo wa mitundu. Ndipo iye anena kuti, ngakhale poyesera kuti aphwanye mphamvu ya wina ndi nzake, iwo amakhoza kukwatirana mosakanizikirana wina ndi nzake. Ndende basi zimene iwo akuchita lero. Ndende. Ndipo ufumu umenewo, masiku a mafumu amenewo, Mulungu wakumwamba anadula mwala kuchokera mphiri popanda manja, umene unadzaphwanya fano ili kumapazi ndi kuwaswa maufumu onse a mitundu. Ndipo ufumu wa Kristu unalamulira ndi kuchita ufumu, ndipo unakula, ndipo unaphimba dziko lapansi ndi nyanja ndi mlengalenga. Mafumu a mitundu anazimirira ngati dware, ngati makhusu pa dware lopuntira mu nthawi ya chilimwe. Ndi chithunzi chotani chimene ife tikukhalamo, izo nzoona. Ndipo lero inu mawaona Katolika ndi Achiprotestanti akukwatirana wina ndi nzake, kuyesetsa kuti aphwasulire mphamvuyo pansi, kulera ana anu, kuchita kulonjeza kuti muwalera iwo mwa njira iyi kapena njira iyo. Ife tifika mu zimenezo pakapita kanthawi, mausiku pang'ono. Tazindikirani zimenezo momwe izo zilili, ndi momwe chinacho champhamvu chachitsulo chinalamulira pa chinzake. Anachiswa icho mzidutswa ndi kuchimwaza icho. Koma mwana wa nkhosa anabwera, ndipo anadzayimirira, ndipo anthu oyera tsiku limenelo. Ndi momwe kuti mphamvu ya Chiroma inafalikira mfuko lililonse. Palibe mphamvu ina mdziko, ndipo njira imodzi yokhayo imene iyo ingadutsemo ndi kudzera mchikatolika, mpingo wa Katolika, kupita mdziko lonse, kukafalikira mmenemo. Ndi chithunzi chodabwitsa, chachikulu apa. Sopano kwa inu Achiprotestanti, ingomvalani nsapato zanu chifukwa mbale, inu muli nazo izo. Ndipo ine ndikhoza kutsimikizira izo mwama wa Mulungu. Inu muli kumene muzimenezo, mwa usinkhu wofanana, ndiye na onsewo. Sopano penyani sopano, woyamba ndi wotsiriza, chimenewe waona chilembe mubuku. Sopano iye anati kwa iye, lemba ichi mubuku, ndipo uchitumize icho kwa mipingo imene ili mu Asia, ku Efeso ndi ku Sade ndi Pergamo ndi kwina kotero ndi Philadelphia ndi Laodikaya. Sopano timira pamenepo mpindi chabe kapena ziwiri, ndingoona kuti ndili ndi nthawi yochuluka bwanji, chifukwa ine ndikufuna kuti ndifike ku mfundo yayikulu yotsiriza iyi pa Efeso ndi kuyikokera iyo ku Laodikaya. Ndikuona ngati ife sitili pa ubale mu mpingo omwewo, mwaona, tione ngati ife sitili kukhala mu tsiku lino. O mpingo wa Mulungu wa moyo, dzukani ndipo muwale, penyani, inu simukuzindikira. Ine ndikanakonda ndikanakhala ndi mtundu wina wakudzidzimutsa umene ine ndikanakupatsani inu mwa njira ina. Ine ndikanakonda mzimu woyera ukanabwera mu mphamvu yake yayikulu ndi kudzakusundirani inu pa malo amene inu mungagwira Baibulo ili ndi kunena kuti ndiloleni ine ndiyang'ane mu ichi pamene inu mwachiona.
Be filled with God's Spirit, your lamp trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Izo nzoona, oh, ndi tsiku lotani, lembani izo, muzitumize izo kwa mipingo. Sopano, chimodzi-modzi monga momwe Israeli anadzabwera mukukongola kwake, mbuyo pachiyambi pansi pa Abrahamu, anabwera kudzera mambadwa. Ndipo mutsiku la Ahabu, izo zinapita mu mibado ya mdima, mbado wa mdima kwambiri umene mpingo unauona. Anatuluka kunja uko, ndipo munthawi imeneyo momwe Ahabu anakwatirira Yezebeli, anabweretsa kupembedza mafano mu mpingo wa Orthodox. Chinthu chomwecho kuti Chiprotestanti chinakwatira Chiroma mu zaka 1500 za mibado ya mdima mu mpingo wa Pergamo. Ndipo anatulukamo ndi kupembedza mafano pansi pa maonekedwe a Chikhristu. Kupita mu mbado wofunda umene ukubwera patsogolo pathu, ndipo ife tili mmenemo pakali pano. Ife tili mu mbado wofunda. Inu simukukhulupirira zimenezo, tsopano ine ndikhala pansi pa anthu inu kunja mmatchalichi ena. Inu muli mu mbado wofunda, ndipo avangeli anu akudutsa mdziko lapansi, kuzungulira dziko lapansi, akulalikira zinthu ngati zimenezo. Inu simukupita nazo patali. Inu mukumakuwa, inu a Baptist, mukumakuwa milioni enanso mu 44. Inu mupeza chiyani mukawapeza iwowo? Mungokhala ndi gulu la ochimwa amene abwera ali ndi mayina awo pa buku uko mkulondola, kumati iwo ndi ampingo a Baptist. Osati iwo okha koma enanso a Methodist, a Campbellite ndi gulu lonsero ofunda basi ndi osanjanitsika. Ndile Graham anati nazo zimenezo. Otembenuka sate sauzande iye anati mu masabata sikisi. Ndipo masabata sikisi kenako iye sanakhoze kuwapeza sate. Bwanji, bwanji. Iwo sana pesa kali konse kuyamba ndi kuyamba. Basi gulu la ochimwa chikhalire nicho anayika dzina lawo mbuku pansi pakutengeka kwa chitsitsimutso. Iye anati ufumu wakumwamba uli ngati iye amene anaponya ukonde mnyanja pamene iye anakukocheza, iye anakola chilichonse, iye anali atakola kamba, iye anali atakola nkhanu, iye anali atakola nkhasi, iye anali atakola kangaude, anali atakola tizirombo ta madzi, iye anali atakola njoka uko nkulondola. Koma mmenemo iye anali atakola nsomba zina aponso. Ndipo pamene munthu alalikira chisisimutso pansi pa mphamvu ya chionetsero cha mzimu oyera, uko nde umakokedwa pa anthu uko nkulondola. Koma ngati iye ali kachilombo kuyamba ndi kuyamba, iye amakhala kachilombo pakutha kwa chisisimutsocho. Ngati iye ali kangaude wa madzi, chinthu choyambirira inu mukudziwa, iye azipita kumakafufuza pozungulira kumati ine sindikhulupirira mu zinthu zakale izi muli monse ndi kumabwereranso madziwo. Ngati iye ali njoka, iye adzati ine ndinakuwuzani inu za izo, ndipo kutali iye adzapita. Iye anali njoka kuyamba ndi kuyamba, chikhalidwe chake chinali, ndipo iye sadzakhala china chilichonse kufikira chikhalidwe chimenecho chitasinthidwa. Munthu sangakhoze kujoyina chalichi kapena kukhala wotengeka kapena china chilichonse kudzakhala mkhristu. Izo ziyenera kukhala kubadwa kokhazikika kwa mzimu, kuona mtima, kufa, kumalira mofula, kugona pamenepo mpaka iye atafa kawiri. Kumbukirani, moyo umangokhoza kutulukira chinthu chikafa. Njere yachimanga, ngati ingokhala, iyo imakhala yokha. Iyo sizatanthauza chinanso kuposa njere imodzi iyo yachimanga. Kukhapokha njere ya tirigu itagwera munthaka, iyo imakhala yokha. Koma pamene iyo igwera pamenepo, iyo imaola, imavunda ndipo kuchokera mkati mwa chifundi chimenecho pamabwera nyongolosi ya moyo imene imayipatsa iyo moyo ndi kubereka zochuluka. Okhapokha mpingo utabada mwatsopano, kufa kuti zikhulupiriro take ndi za umulungu ndi zina zotero ndi kubada mwatsopano ndi mzimu wa Mulungu. Iwo udzakhala wakale, wozizira, wofunda, wopanda umulungu, wosanjanitsika. Amen. Uko nkulondola. Kumeneko ndi kulalikira kwa chikale kwa chimidzi, koma iko kudzakupulumutsani inu mbale uko nkulondola. Iko kudzakusungani inu pamene mikuntho ikuomba mwamphamvu, kuzikika ndi kukhazikika. Mupale nyasi zonse musanathire konkiriti yanu. Zindikirani uko nkulondola. Ndipo nangula amatsika bwinobwino ndipo molimba. O mbale, ndi tsiku lotani limene ife tikukhalamo. Mbado wa mpingo wofunda, wosanjanitsika, inde Bwana. Kwa mipingo isanu ndi iwiri, anati, tumiza utenga uwu. Sopano mumbado wa mpingo umenewo, iwa anamba kumabwera, iwa anakwatira mukupembedza mafano, iwa akuchita chinthu chomwecho. Tsopano, iwo abweramo, akuchita chinthu chomwecho. Ndipo akuchokera mmenemo pakubwera chikhristu chofunda, chinayamba kuzimirira mpaka ife tikufika ku mbado wa mpingo wotsiriza. Sopano mpingo wa makono, umene ife timawutcha chipembedzo. Ife anthu achiyero, inu mukudziwa, timawatcha iwo amakono. Ndipo iwo amapita kunja uko, ndipo iwo amakayamba chisisimutso chawo nawonso, inu mukuti iwo sakupita kulikonse. Koma tsopano dikirani miniti yokha, kodi ife tili ndi chiyani? Tilibe kalikonse, osati mochuluka kuposa momwe iwo alili. Ndiko kulondola ndende. Bola ngati ife tikumakangana ndi kudyana ndi kumapitirira pa wina ndi nzake, ife tikumayendabe ngati amuna, kufikira munthu atafika pa guwa ndi kukakonzana ndi Mulungu, kufikira iye atamazira mbalala zinthu zazing'ono ndi kumasuntha chitsogolo monga Mkhristu ayenera kuchitira. Mphika sungakhoze kutchake tulo noni. Kulondola musamawafulire iwo, tiyeni tiziyeretsa mayendedwe athu omwe poyamba. Mutikhululukire ife alendo, ine ndikuupatsa mpingo kukwapula pang'ono kwa uthenga tsopano. Zindikirani, uko nkulondola, ndizo ndende zimene inu mukusowa. O inu mukuti ife tili nawo iwo, ndipo nkufika pamwambapo ndi kumayimbalimba mwamphamvu momwe iyo ingalilire ndi mulu wa ng'oma, ndi kumathamangathamanga pamenepo, ndipo kutuluka ndi kumakakangana ndi woyandikana naye wanu. Kodi inu muli ndi chilichonse? Ayi Bwana, chinthu chokhacho chimene ife tili nacho ndi kufunda. Bola ngati nyimboyo ikulira, ife tikuthamanga. Nyimbo ikayima, ife timayima. Mbale, musamamutchule munthu winayo china chake. Tiyeni tiyang'ane pozungulira khomo lanu lomwe choyamba. Amen. Ine ndikukuwuzani inu, ife tikusowa chisisimutso chakachitidwe kachikale monga ife tinkakhalira nacho uko kumudzi, pamene iwo ankagona chafufu mimba usiku wonse, osati kumapitirira kuma pamene chisoni chenicheni cha Mulungu, ndipo osabwerera kuguwa ndi kukakhala, koma kutuluka ndi kukakonzana ndi woyandikana nawo amene iwo analagirana nawo ndi kufika pokonzedwa. inu mukudziwa kuti uko mkulondola zikuotcha koma mbale izo zikuthandizani inu uko mkulondola inu mukuyenera kudziwa zimenezo mzanga inde bwana kufunda chimenecho ndi chikhalire choyipa kuti mpingo khalemo inu simukusamalitsa brana mtebenako ili pafupifupi mukupeperuka komweko mvetserani inu mukuzidziwa zinthu zimenezi izo zakhala zikuphunzitsidwa chaka ndi chaka ndi chaka ndi chaka pa nsanja ino kukuchenjezani inu za zinthu izi kuti zikubwera pamene baibulo linati idzakhalapo nthawi imene iwo ati azidzapita kuchokera kummawa kupita kumadzulo ndi kumpoto ndi kumwera kuyesetsa kuti apeze mawoona a mulungu ndi kulephera kuti awapeze iwo inu kuli bwino mukhale ozikika pamene inu mukudziwa pamene inu mwayima koma pamene munthu abadwa mwatsopano kamodzi osati kungotentheka osati kutengeka kwina osati pakuyika dzina lake mu buku la mpingo osati pakujoina mpingo waukulu kwambiri mu mzinda koma pamene iye walira kwenikweni ndipo wapempha ndi misozi mʼmaso mwake kufikira mulungu atakhululukira matchimo ake kuyeretsa solo yake ku moyo wa tchimo ndi kumudzaza iye ndi mzimu woyera ndi chikondi choterocho ndi mwawu mulungu kufikira iye atatengera zida zakale za matayala izo nkukazibweza zimene iye anaba kwa oyandikana nawo ndipo nkupita ndi kukakonza zinthu izi ndi kumakakhala wa umulungu pamaso pa anthu ife sitidzakhala konse ndi chisitsimutso mʼdziko lino mpaka ife titakhala ndi zimenezo chiweruzo chimayambira mʼnyumba ya mulungu ndi mawu a mulungu amen osati bukhu lophunzirira koma baibulo osati zimene mpingo wina umaphunzitsa muza mulungu zawo koma zimene mulungu amanena zikatero inu mudzakhala ndi chitsitsimutso kumene mphamvu zazikulu ndi zodabwitsa ndi zizindikiro ndi zozizwitsa ndi china chilichonse zizidzachitika ndife wofunda chifukwa ndife wofunda mu mbado uno mulungu anati ine ndidzakulavulani inu kuchokera mkama mwanga mbado wa mpingo uno udzakanidwa padzakhala otsalira iwo amene ati adzapulumutsidwe chotero kuti bwino muzilembe nokha mwabwino ndithu kuti mudziwe ngati inu muli mwa otsalirawo tsopano ife tilowa mu zimenezo mu miniti ngati mulungu alola mungozindikira tsopano ndipo ine ndinatembenuka kuti ndione liwu limene linayankhula ndi ine ndipo pamene ndinatembenuka penyani ine ndinaona zoyikapo kandulo 7 zagolide kapena zoyikapo nyali agirika amatero tsopano ndiko kumasulira koyambirira chifukwa iwo sankakhala ndi makandulo ndi iwo ankakhala ndi choyikapo nyali chaching'ono tsopano zoyikapo nyali 7 zagolide ife timazitcha izo tsopano malo oyera kumene mkate wopanda chotupitsa ndipo ambiri a inu azibusa mukumvetsa ndi zimenezo ndipo anthu inu pano pakachisi pokhala kuti mukuphunzitsidwa ndi mphunzitsi wabwino kuno inu mukuzidziwa zinthu izi zoyikapo nyali 7 zagolide izo zinali ndi nyali zazing'ono pamwamba pa izo zimene zinkayetsa mafuta uko mu Zakariya kumene iye anaona masomphenya ine ndikukhulupirira ndi kumeneko ndipo iye anaona mtengo wa azitona wakuthengo ndi mtengo wa azitona wapakhomo myuda ndi wamitundu kale isanafike nyengo ya mitundu iwo ankakhala ndi zofukizira zagolide ndipo zofukizira zagolide zonsezi zinkalowa mu choyikapo nyali chimodzi ichi apa chimene chinkapereka mafuta kwa nyali zonsezo ndipo iye samamvetsa momwe zinthu izi zimakhalira mtengo wakuthengo wa azitona ndi mtengo wa azitona wapakhomo ndipo mtengo wa azitona wapakhomo ndithudi unadulidwa ndipo mtengo wa azitona wakuthengo unamezanitsidwa mwa iwo ndipo mafuta amenewa anyali mafuta amayimirira mzimu oyera nthawi zonse ife tifika ku zimenezo pakuwalemba chisindikizo anthu lachisanu usiku zindikirani koma mafuta awa akuyimira mzimu oyera ndi chifukwa chake ife timawadzoza odwala ndi mafuta ndi chifukwa chakuti iwo amayimira mzimu oyera baibulo linatero muchivumbulutso muti wa 6 pamene mlili unapita iye anati muyeso wa tirigu mtengo wake rupiya ndi miyeso iwiri ya barele mtengo wake rupiya koma usawononge vinyo wanga ndi mafuta anga ndikanakonda ife tikanati titenge chivumbulutso mopitirira kwa masabata angapo ndi kulowa mu zimenezo chimene vinyo ndi mafuta amenewo ali uone kuti usayipse vinyo wanga ndi mafuta anga usandikire izo amen tsopano zindikirani zoyikapo nyali zagolide izi mafuta awa ankatsanuliridwa mu zoyikapo nyali izi tsopano mafuta anali amene ankayikidwa mu nyali kuti ziziyaka tsopano aloni anali inali ntchito yake kuti aziyatsa nyali zimenezi. Ndipo nyali izi zinkenera kuyatsidwa. Hiranibe izi tsopano. Penyani, khalanibe yaulemu, ndipo mvetserani. Nyali izi zinkayenera kuyatsidwa ndi moto umene Mulungu anauyatsa. Ana Aloni amalowamo ndi moto wachilendo, ndipo Mulungu anawaphera iwo pa khomo. Ukonkulondola, moto wachilendo, moto umene Mulungu anauyatsa. Ndipo penyani tsopano, zoyikapo nyali zimayenda mwauta. Apa panali choyikapo nyali chimodzi, ziwiri, zitatu, zinayi, kumakwera, zisanu, zisanu ndi chimodzi, zisanu ndi ziwiri. Monga chonchi, tsopano, zoyikapo nyali za golide izo apa, monga iye akunenera maminiti ochepa. Tiyeni tuwerenge mopichilira pang'ono, mwina mwake timvetsa izo. Ndipo mvetserani chimene iye ananena tsopano, chabwino. Ndipo mutu wake, ina ndikukhulupirira kuti ndapita patsogolo pa ndime ya 12 pamenepo. Zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide, ndime ya 13. Ndipo pakati pa zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide, wina wonga mwana wa munthu, atavala chovala chofika ku mapazi. Ndipo atamanga lamba wa golide pa chifuwa. Mutu wake unali ngati tsitsi lake linali loyera ngati ubweya, woyera ngati chipale. Ndipo maso ake anali malawi ya moto. Tsopano tiyeni timire pamenepo miniti yokha, chifukwa ife sitingachisiye chithunzi chimenecho pamenepo monga chomwecho. Tayang'anani pa zoyikapo nyali izi zayima apa tsopano, chabwino. Zoyikapo nyali izo, monga momwe ife titi tizipezere mtsogolo pang'ono, zikuimira mibado isanu ndi iwiri ya mpingo. Izo zikuimira Efeso, Pergamo, ndi kumatsika Musi mpaka ku Philadelphia, ndi kumapitirira mpaka ku Laodikaya, mibado isanu ndi iwiri ya mpingo. Ndipo chilichonse cha zoyikapo nyali zazing'ono izi chimakhala ndi supa ya mafuta itakhala pamenepo. Ndipo mafuta awa ankayaka pa nyali iyi. Tsopano, pamene nyali imodzi yatsidwa ndi moto wa Mulungu, iwo amayitenga nyali imeneyo ndipo amakayiyatsa inayo. Kenako nkuisiya iyo pansi. Ndikuyatsa inayo, ndipo imodzi imayatsa inayo kupita pa inzake, kupita pa inzake, mpaka nyali yotsiriza. Zindikirani mafuta omwewo. Tsopano, mibado isanu ndi iwiri ya mpingo iyi, inayamba ndi Efeso, ndi Tiatira, Pergamo, ndi kumapitirira. Ndipo mzimu woyera, umene uli mafuta a Mulungu, unagwera pa mpingo pa chiyambi mu Efeso. Mpingo wa Efeso umene unali mpingo wa chisomo. Inu wa Baptisti mukuyenera kufula ameni pamenepo. Ndipo kenako pa mpingo wa chisomo umene mu Efeso, ndipo kalata ya Efeso imachika ife poyera. Omwe ife tinali maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Iwo unagwa kumeneko. Ndipo iwo analandira mzimu woyera. Koma dikirani miniti, mbale wanga wa Baptisti. Kodi iwo anaulandira motani iwo? Kodi iwo anaulandira motani iwo? Mwaku joina mpingo, zosa teka. Iwo anaulandira iwo, mwaubatizo wa mzimu woyera. Inu mukuti, inde mbale Branham, uko nkulondola. China chitika ndi chiyani kwa inu, pamene iwo unagwera pa inu? Zindikirani, moto omwewo umene unaocha mafuta uko mu Efeso, unaocha iwo mu Tiatira. Moto omwewo unaocha kumeneko, unaocha iwo mu Pergamo, unaocha kumatsikira pansi ukudutsa, mpaka kumbado wa mpingo wa Laodikaya. Zimo yera omwewo, woyatsidwa ndi Mulungu yemweyo, ndi moto omwewo, ndipo moto umene unadzagwa pa Pentecoste unayatsa kandulo, mpingo kudutsa mu mbado uliwonse mpaka pansi tsopano. Kwa mafuto lake ndilakuti ife Baptisti, ife Methodisti, ife tili mbuyo momwe kuno. Tukuyesetsa kuti titenge chinthu china chambiri ya kale. Ndipo apa mpingo ukupita kumusi kuno. Uko nkulondola. Apo ndi pamene ife tatsalira. Mpingo uliwonse pamene iwo unkayamba kunalibe. Tayang'anani pa Lutera. Mukukonzanso koyamba. Ndichitsitsimutsa bwanji Lutera. Taonani, ine ndili nalo bukhu lake ku nyumba. Momwe munthu ameneyo anagwerezera pansi pa mphamvu ya Mulungu. Momwe iye ankakhulupirira mu machiritso a uzimu, anawalandira iwo mwini wake. Ankakhulupirira mu mphamvu ya Mulungu. Ngakhale mochuluka kwambiri mpaka iye anayankhula mu malilime. Martin Lutera, ndiko kulondola ndende. Martin Lutera ankayankhula malilime. Ndipo kenako mbado otsatira unadzabwera. John Wesley. John Wesley anadzachita chinthu chomwecho. Pamene iye ankalalikira, iye anati, mawu awa ndi otani amene ine ndikuyankhula. osadziwika kwa ine mwini uko nkulondola amayankhula ndi malilime ankakhulupirira mu machiritso a uzimu ndipo pamene iye anabwera ku Amerika mipingo kuno inamuchitira iye monga iwo amachitira ndi oyera odzikudubuza lero iwo ankamutulutsa iye mmatchalitchi ndipo iwo ankalalikira uthenga kunja uko ndipo anagwa pansi pa mphamvu ya Mulungu mpaka iwo ankagona pansi usiku wonse pa nthawi ndipo bukhu kumene la John Wesley limene ine ndili nalo ku nyumba tsopano lalimene iye ankakwera kavalo tsiku lina kuti akapempherere mkazi yemwe ankadwala ndipo kavaloyo anagwa ndipo anathyola mwendo wake ndipo iye anatsika pa kavalo ndipo anatenga nsupa ya mafuta ndipo anamudzoza kavaloyo ndi mafuta ndipo anakwera pa iye ndipo ananyamuka moto omwewo ukuyaka pamenepo koma inu mwazifikitsa izo kumaonekedwe amwambo wachina chake ndipo mzimu oyera ukusunthabe kulondola uko nkulondola ndipo mu mpingo wa Methodist iwo ali ndi china chake cholaukika ndi izo mwa bukhu lawo linati iwo amakhala ndi kuzigwedeza ndipo akayamba kuti aziyenda ndipo iwo amakhoza kuzigwedeza ndi kulumpha ndi kumachita monga chomwecho misonkhano yawo ya mahema ndi zinthu a Methodist bwanji mbale ngati John Wesley angakhoze kuuka poonekera iye akhoze kuchita manyazi kwambiri ndi inu iye akakukaneni inu pokhapokha atakukwapulani inu ndi chikwapu chabwino cha uthenga ndi uthenga umene iye anawulalikira ine ndinayima osati kale kwambiri pafupi ndi kachisi kumene iwo anawamasula gala amenewo tsiku limenelo pamene iye ankalalikira a kubadwa kwatsopano ndi zina zotero ndi zimenezo ndipo mpingo wa pamwamba wa England unawamasulira gala amenewo pa iye ndipo iye anati dzuwa siligwa pa mutu wanu katatu mpaka inu mutandiyitana ine kuti ndimupempherere iye ndipo iye anatero ndipo anafa uko nkulondola ndithudi icho ndi chimene ife chikuchisowa lero ife tikusowa mtundu umenewo wa chimethodist tikufuna wa baptist wina ngati John Smith amene ankakhala mchipinda ndipo mudandaulira Mulungu ndipo anapemphera usiku wonse mwanjira imeneyo kufikira kuti maso ake anatupa moyipa kwambiri mmawa mkazi wake ankachita kumutsogolera iye popita ku tebulo kuti akadye kodi ife tikuchita chiyani lero timayima pangodya tili ndi mdudu pakamwa pathu ndipo mdikoni mutchalichi ndipo mkupita uko ndi kumakachita kumakanema ndi kumakaonera matelevizhoni usiku wonse ndipo nkumajomba osapita kutchalichi kumasuta kumwa kumatchova njuga kumakathamanga mu mijaha ya kavalo ndi kumadzitcha tokha a baptist zonsezo nyasi chimene ife tikuchisowa lero ndi chitsitsimutso china chachikale chotumizidwa ndi Mulungu cha mzimu oyera amen ine sindikutanthauza ine sindikuyesera kuti ndikupangitseni inu kuti musangalale ine ndikudziwa kuti simukusangalala koma mbale icho ndi choonadi ndikuyesetsa kuti ndifikitse mfundoyo kwa inu ndicho choonadi ndi chimene ife tikuchisowa chabwino tsopano limenelo ndi baibulo ndicho chimene mzimu ukunena mwaona zoyekapo nyali chabwino tsopano ndime ya 13 ndipo pakati pa zoyekapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide wina wonga mwana wa munthu chiyani modzi wonga iye kodi ameneyu anali ndani mkwatibi wake modzi wonga iye penyani momwe izo zinakhalira atavala chovala chofika kumapazi chiyero cha Yesu Khristu chikumuphimba iye watitsuka ife kumachimo athu ndi magazi ake omwe chabwino atamanga lamba pa chifuwa osati mwamuna mkazi ndi lamba wa golide uthenga umene unali ndi mphamvu ndi ulemerero wa Mulungu pa thupi la Khristu ndi chithunzi chokongola bwanji chimene ife tili nacho apa kuti tichilingalire tayang'anani apa mpaka kumapazi ndipo atamanga lamba wa golide pa chifuwa mutu wake ndi tsitsi lake zinali zoyera ngati ubweya zoyera ngati chipale chilungamo chiyero kuyera kumayankhula za izo ndi maso ake ngati malawi a moto amayang'ana kudzera mwa iwo musayesere kuti mumubisalire iye iye amadziwa yemwe inu muli kumene inu muli ndi chimene inu mwachita inde bwana iye amaona chilichonse Mulungu ife tangotsala ndi maminiti pang'ono chabe ngati ine ndingafike kumbado wa mpingo wina uwu ngati ife tingathe zindikirani ndipo mapazi ake anali ngati mkuwa wabwino mkuwa nthawi zonse ndi chiweruzo inu mukudziwa guwa la mkuwa ndi njoka ya mkuwa ndi zina zotero mkuwa umayankhula za chiweruzo mapazi ake ndiye mpingo wa Yesu Khristu unakhazikitsidwa pa chiweruzo cha uzimu. Khristu kufa mmalo mwathu, mmodzi wolungamayo kulipira chiweruzo chathu kumeneko ku pamaso pa Mulungu. Ndipo anafera pamenepo ngati wochimwa pa mtanda. Ndipo moyo wake unakwera kupita ku Gehena. Ndipo Mulungu osalola kuti mmodzi wake woyera aone chivundi, anamuukitsa iye pa tsiku lachitatu kwa kulungamitsidwa kwathu. Yemwe akukhala pa dzanja lake lamanja tsopano, wansembe wamkulu akhoza kukhudzidwa ndi kumverera kwa zofoka zathu, amene adzabwerera momwemo monga iye anapitira kumwamba, kuti akalandire mpingo wa ulemerero umene wadzikonzekeretsa okha, wotsukidwa ndi magazi ndi wobadwa kachiwiri ndi a masombenya bwanji. Amen. Chabwino, monga mkuwa wabwino, kapena penyani tsopano, ndi ake, ndi. Ndipo mapazi ake anali ngati mkuwa wabwino, ngati kuti iwo unali utatenthedwa mung'anjo, ndiko kuti litsulo lonse kuchotsedwapo, ndi liwu lake liwu la madzi ambiri. Penyani, ndi mpingo ukuyankhula kwa iye tsopano. Madzi, chivumbulutso 17:15, anati, madzi amatanthauza khwimbi ndi unyinji wa anthu. Tsopano, liwu lake, kapena munthu uyu amene anaima pamenepo, akuoneka monga chonchi, Khristu mu mpingo wake, monga mkwatibwi ndi Khristu kukhala mmodzi, monga mamuna ndi mkazi ali mmodzi, mpingo ndi Khristu akuumbidwa pamodzi ndi munthu mmodzi, mzimu woyera omwewo. Ndipo zinthu zimene Khristu ankachita, mpingo ukuzichitanso. Kodi inu mukuziona zimenezo? Mpingo wokongola uja pamenepo muchiyero, mumphamvu, mu ulemerero, ndi kumaona masomphenya, zizindikiro zodabwitsa. Chilichonse chimodzi-modzi monga iye ankachitira, apa iwo uli pa dziko lapansi. Ukupereka matamando onse kwa Mulungu, ukuti sindingathe kuchita kanthu pokhapokha Atate atandionetsa ine. Koma iye wandionetsa ine. Ndipo ndi izi apa. Ndipo ife likubwera, mwaona? Zinthu izi zikuyamba kuchitika. Tsopano, Khristu anaumbidwa kukhala mmodzi. Ndipo liwu la madzi ambiri. Anthu ambiri osati mmodzi yekha, unali mpingo wonse, mipingo isanu ndi iwiri itaumbidwa pamodzi muthupi limodzi lalikulu lowomboledwa la Ambuye. A Methodist, a Baptist, a Presbyteria, onse amene abadwa mwatsopano ndi mzimu woyera. Akuyankhula ndi mphamvu ya Mulungu, ndilo thupi, ndilo thupi. Ndipo iye anali nazo la kumanja kwake, kumanja. Chilichonse mu Baibulo chimakhala ndi tanthauzo kwa icho, mwaona? Mudzanja lake lamanja nyenyezi zisanu ndi ziwiri. Tsopano iye ndi mfumu. Ndipo kuchokera mkama mwake munatuluka lupanga lakuthwa konse konse. Ndipo nkhope yake inali ngati dzuwa lowala mumphamvu yake. Tsopano mkama mwake mukutuluka lupanga lakuthwa konse konse kuchokera mkama mwa uyu anayima pamenepo. Khristu ndi mpingo ngati mmodzi. Mdzanja lake iye ananyamula nyenyezi zisanu ndi ziwiri. Ndipo inu muona mumaminiti pang'ono. Ine ndikufuna kuti ndifike kuzimenezo ndi siye Baibulo lingoyankhula chimene izo zinali. Iwo anali atumiki asanu ndi awiri, mtumiki mmodzi kwa mbado uliwonse wa mibado isanu ndi iwiri ya mpingo iyi. Akutulukira. Anawanyamula iwo mdzanja lake lamanja. Amen. Ndi uyo pamenepo. Panali angelo asanu ndi awiri, amtenga asanu ndi awiri, mmodzi ku mpingo uliwonse. Mukumvetsa zimenezo? Apo iye wayima pamenepo. Ndipo kuchokera mkama mwake munatuluka lupanga lakuthwa konse konse. Kodi lupanga lakuthwa konse konse ndi chiyani? Ahebri mutu wa Folo anati, mawu a Mulungu ndi akuthwa, amphamvu kwambiri kuposa lupanga lakuthwa konse konse, ngakhale kupita mafuta a mafupa ndi wozindikira maganizo a malingaliro. Chabwino. Ndipo pamene ndinamuona iye ndinagwa pa anga, ndinagwa pa mapazi ake ngati wakufa. Ndipo iye anayika dzanja lake lamanja pa ine, akuti, usaope ayi, ine ndine woyamba ndi wotsiriza. Ine ndine iye amene ndili moyo, ndipo ndinali wakufa, ndipo taonani, ndili wa moyo kwa nthawi zonse. Amen. Ndipo ine ndili ndi mafungulo a Gehena ndi imfa, ameneyo ndi Yesu. Tsopano penyani. Lemba zinthu izi zimene iwe waziona, ndi zinthu zimene zilipo, ndi zinthu izi zimene zidzakhale mtsogolo. Chabwino. Ndipo chinsinsi cha nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene unaziona mdzanja langa lamanja ndi dzanja ndi zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri zo ndi angelo asanu ndi awiri a mipingo isanu ndi iwiri. Girani zimenezo, angelo asanu ndi awiri, ndi atumiki asanu ndi awiri, ami pingo isanu ndi iwiri. Kunali mpingo wa mtsogoleri wa ku Efeso.
Sopano ngati Mulungu angalole ndipo ife nkudzapitiriza ndi izi ndipo satenga chilemba cha chirombo ine ndidzakhoza kukuonetsani inu aliyense wa iwo mpaka kumbado wotsiriza uno njira imene iwo anali kukuonetsani inu mpingo wa Philadelphia umene unali wa a Methodist John Wesley kukuonetsani inu mpingo wa Tiatira mwansanga ukangotha wa Pergamo yemwe anali Martin Luther ndipo nkupitabe mpaka musi mumbado ndikuonetsera aliyense wa iwo amene anabwera ndikubweretsa uthenga anadzakhazikitsa uthenga pa dziko lapansi ndipo mpaka ku uthenga wotsiriza lero ndiko kulondola kumene Mulungu anatumiza ngelo wochokera kumwamba anamutsimikizira wantchito wake ndipo anatumiza uthenga kwa aliyense uwu sudzakhala mpingo iwo sudzakhala bungwe masiku otsirizano chifukwa Mulungu waliyika bungwe pa alumali ndipo nonse ainu mukuzidziwa zimenezo ndipo dikirani kufikira ife titadzamaliza mawa usiku pa chilemba cha chirombo ndipo nkudzaona pamene mpingo wanu uli mwaona ndi bungwe lanu tsopano penyani mipingo ndipo zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri zimene iwe waziwonazo ndi mipingo isanu ndi iwiri iyo ndi mipingo ndipo nyenyezi zimene iye wanyamula nyenyezi iliyonse tsopano tapenyani podi ife tingangoyima miniti ine ndikudziwa kuti ndatsala ndi maminiti 12 kuti ndipite apa ndipo ine ndikufuna kuti ndifike pamutu uwu pomwe pano ndikuwerenga iwo ngati palibe china ine ndikufuna ndipereke izi kwa inu nyenyezi inali mtumiki ndipo mtumiki wodzozedwa ndi mzimu wochokera kumwamba kodi inu mukuzindikira kuti inu mumayimirira nyenyezi kumwamba ndipo nyenyezi iliyonse kumwamba imakuyimirani inu kodi inu mukudziwa kuti Mulungu anamuuza Abrahamu kuti mbewu yake idzakhala ngati nyenyezi zakumwamba poyamba iwo anali fumbi la pa dziko lapansi ndipo kenako muchukitsiro iwo anali nyenyezi zakumwamba zosawerengeka kodi inu munazindikira zimenezo kodi inu mumadziwa kuti Yesu anali nyenyezi yowala ndi yam'mawa nyenyezi yopambana ya nyenyezi zonse zakumwamba oh aleluya ndikaganiza za zimenezo mzimu wanga umalumpha ndi chisangalalo ndi uyo apo maonekedwe ake mukukhalapo kwake ife tidzakhala tsiku lina aleluya pamene zinthu za dziko lapansi lino zidzapita koma mvetserani lemba lina likubwera kwa ine Daniel anati pamene iye anati tsekera pamene iye anamuona ngelo uyu atatsika pansi ali ndi utawaleza pamutu wake atayeka phazi limodzi pa ntunda ndi lina pa nyanja ndipo anakweza mwamba manja ake ndipo analumbira pa iye amene ali moyo ku nthawi za nthawi pamene maliwa asanu ndi awiri amenewo anayankhula awo mabingu asanu ndi awiri anayankhula maliwa awo iye anati sindikiza izo osadziwika kufikira tsiku lotsiriza iye anati koma nthawi imene chinsinsi cha Mulungu ichichi tikidzamalizidwe pamene izi zizidzawululidwa kwa mpingo ndipo analumbira pa iye amene ali moyo kwa nthawi za nthawi kuti nthawi kulibenso mvetserani chimene iye ananena pamenepo ndiye iye anati pita pa njira yako Daniele tsekera bukhulo mukuona pakuti iwe udzapumula ndipo udzayima masiku otsiriza pamalo ako koma ambiri a iwo amene adzatembenuzira ambiri ku chilungamo adzawala kuposa nyenyezi kwa nthawi za nthawi ndi zimenezo tu nyenyezi atumika asanu ndi awiri amenewo atumika asanu ndi awiri kudutsa mibado isanu ndi iwiri ya mpingo yomwe ili ndi zaka 2000 kuyambira zaka 2000 zoyambirira chionongeko cha chigumula zaka 2000 zachiwiri kubwera koyamba kwa Khristu zaka 2000 zachitatu za 6 ndi kubwera kwa chiwiri kwa Khristu ndipo zaka chikwi ndi chimaliziro mpumulo wa tsiku la chisanu ndi chiwiri kwa mpingo kodi mungapirire nane motalika maminiti apang'ono chabe tsopano ine sindikufuna kuti ndikutopetseni inu koma ine ndiwerenga mofulumira tsopano kwa ngero tsopano penyani iye akuyankhula izi molunjika tsopano ndipo ife tipita ku Pergamo ndikukatenga zotsiriza za izo ndiye ine ndikutanthauza ku Laodikaya ndipo kenako ife titseka mawa usiku tidzapitiriza kuchokera apa pa chilemba cha chirombo kwa ngero wa mpingo wa ku Efeso woyamba tsopano penyani pamene Yesu anali atayima atakweza manja ake apa pali kanthu kakang'ono kamene ine sindikufuna kuti ndikasiye kwa inu imvani izi penyani izi iye wayima pakati pamenepo ndi pakati pa zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide tsopano ngati ine ndikanati ndikuyima apa ndipo zoyikapo nyali zitazungulira apa pa dzanja langa limodzi ndi pamene ine ndinazitulutsa izo ndipo apa pali china muchizindikiro cha mtanda pakuti zinali kudzera mu mtanda umene unabweretsa mpingo
ndi uyu wayimapa ayu ndi utawaleza pamwamba pa mutu wake ngati pangano. Ine ndapanga pangano langa ndi mpingo kudzera kwa Abrahamu, kudzera mbewu yake, onse amene ayitanidwa. Mbale wanga usiku wina akumulandira Khristu, iye anati, usamandika kamize konse ine Bill, anati, pamene Mulungu akuyankhula ndi ine, ine ndinati, iwe sungabwere kufikira iye atakuyitana iwe. Palibe munthu angabwere kwa ine pokhapokha Atate anga atayitana, wina wake amachita china chake, amakukokera iwe mwamba, ameneyo ndi wina wake. Koma pamene Mulungu ayankhula, iwe umabwera mwaona, uko nkulondola. Adema pamenepo palibe munthu angadze, pokhapokha Atate anga atamukoka iye. Ndi uyo wayimapo uyo ukamamuona ngati mwala wa yasipi ndi sadio, woyamba ndi wotsiriza, Benjamini ndi Rubeni, mbadwa zonse 12. Ndipo momwe Baibulo chidutsa chilichonse chimangolumikizana molunjika limodzi monga choncho, chilichonse mwangwiro. Zindikirani pamene iye wayima pamenepo kuti ayang'anidwe tsopano, penyani chimene chikuchitika. Iye anati, iye anali Alpha ndi Omega, iye anali woyamba ndi wotsiriza, iye amene anali ndi amene ali ndi amene adzadza, iye anali nazo mdzanja lake lamanja. Tsopano nyenyezi zisanu ndi ziwiri. Tsopano apa iye anayambira ku Efeso, ndipo iye akuyamba kuyatsa choyikapo nyali. Anachiyatsa pamenepo, kenako mbado wotsatira ife likupeza mbado wa mpingo wotsatira, iwo ukuyamba kuzimilira. Mbado wa mpingo wotsatira ukuzimilira mowonjezera pang'ono, mpaka mbado wa mpingo wachinayi, zaka 1500 za mibado ya ndima, ndipo pafupifupi 500 cha mmenemo unayamba kuchita ndima kwambiri, mpaka iwo unali kutali, ndipo iwo unatsala pang'ono kuzima. Ndipo zindikirani uliwonse mibado ya mpingo imeneyo, iye anati, iwe suna kane dzina langa, iwe suna kane dzina langa, iwe suna kane dzina langa. Koma pamene iye akutulukira kumbali ina ya mibado ya ndima, anati, iwe ulinalo dzina lakuti uli ndi moyo, koma ndiwe wakufa. Iye anati atapanga bungwe, iye anatenga dzina lina labodza. Mudzaona mawa usiku chimene wotsutsa Khristu ali, iye ali ndi ubatizo wabodza, kukupangani inu kukhulupirira kuti ndi ubatizo wa Mzimu Woyera. Iye ali ndi ubatizo wa madzi wabodza, inde Bwana, umene suli wa mamalemba nkomwe. Iye ali nazo zinthu zonsezo zongokwanira kuti azitsanzira kuti akhale wochenjera ndi wothathalika. Penyani kumene izo zikuchokerako, pomwe apo ndi pamene izo zinayambira, umomomwe zikutulukira mbali ina iyi chapa. Kenako iye anati, iwe wangotsala ndi kuwala pang'ono, Luther. Kenako potsatira kunadzabwera Wesley, ndimomwe izo zinadzakhalira mumbado wake, izo zinayamba kuwalirapo. Kenako kuchokera pakati pa mbado umenewo ndi mbado wotsiriza, iye anadzayika khomo lotseguka. Iye anayika khomo lotseguka kwa iwo amene akanati adzalowe. Kenako iye anati, iwo unadzapita muchikhalidwe chofunda. Ndipo iye anawulavula iwo kuchokera mkama mwake, anatenga wotsatira. Chiukitsiro chinadzabwera, ndipo kutali iye anapita ndi iwo uko nkulondola. Ndi uyo apo atayima muzoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide. Tsopano kwa mpingo wa Efeso lemba zinthu izi, lemba zinthu izi zimene anena iye amene wanyamula nyenyezi zisanu ndi ziwiri mdzanja lake lamanja, amene akuyenda pakati pa zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide. Ine ndikudziwa ntchito zako, kumbukirani, inu simunayiwalidwe. Ine ndikudziwa ntchito zako ndi kulimbika kwako ndi chipiriro chako, ndi iwe sungathe kupirira nawo iwo amene ali oyipa. Ndipo ife timangolekelera chilichonse chimene chili choyipa ndi kuchitcha icho chipembedzo. Oh, chabwino, iwo amapita, ife timapita kutchalichi. Ife ndi yabwino monga ena onsewo, kupita kunyumba kukakhala pa khomo la chitatu usiku ndi kumakaonera televizhoni maenje kumene a gehena uko nkulondola, ndi kumatuluka ndi kumakambetsera ku makanema oonera uli mgalimoto. Kwatentha kwambiri kuti tipite ku kanema ngakhale ku chalichi, ndipo ngakhale mlaliki amatseka mkati mwachilimwe. Inu mukuti kwatentha kwambiri kuti tipite ku chalichi, izo si choncho, zidzakhala zoyipa kwambiri kupita ku gehena mbale inu mudzapita ena amasiku awa, kumene kudzakhale kotentha kuposa zimenezo. Inu kuli bwino mumvetsere. Inu mungakwanitse bwanji mbale? Inu simungayipangitse nkhunda kuti idye kavalo wakufa. Ngati mungati mutero, iyo singachite zimenezo. Chikhalidwe chake ndichosiyana. Nkhunda ilibe nduru, iyo singagaye zimenezo. ndipo munthu amene wabadwa mwatsopano mwa mzimu wa Mulungu sangadye zinthu zimenezo. Iye sangalekelere zimenezo. Izo zimakhala kunja kwa malingaliro ake. Iye sangachite zimenezo. Iye sangatero. Inu mukudziwa zimenezo. Mbalame za nthenga zimawulukira limodzi. Ndipo lero dziko ndi mpingo ndizofanana kwambiri. Inu, iwo amayankhula mofanana. Iwo amaamwa mofanana. Iwo amasuta mofanana. Iwo amatukwana mofanana. Iwo amavala mofanana. Iwo amachita mofanana. Ndipo iwo inu simungakhoze kusiyanitsa wina kwa nzake. Ndipo komabe inu mukuyenera kuti musindikizidwe ndi mzimu woyera. Izo nzamphamvu kwambiri mbale, koma ine ndikukuzani inu, izo zidzakupatsani inu moyo. Panali munthu nthawi ina anapita ku gulu la alaliki, kumene iwo anali ndi seminari yotchedwa sukulu ya aneneri. Ndipo mmodzi wa iwo anati, "Perekani mphika waukulu tsopano, ife tikhala ndi chakudya cha madzulo." Anati, "Eliya anabwera, mwamuna amene ali ndi magawo awiri kwenikweni." Chotero mmodzi wa anyamatawo anapita kukatola wina na ndolo wina, ndipo iye anatenga mphonda za ziwisi zodzaza chilolo ndi kuzika izo mu mphika, ndipo anayamba kuziwiritsa izo. Bwanji, iwo anayamba kudya. Iwo anati, "Muli imfa mu mphikamo." Zimenezo zili ngati zimene ena amaseminari awa angakhoze kuphika nawonso uko nkulondola. Anati, "Muli imfa mu mphikamo." Eliya anati, "Dikirani miniti, ife tisamalira zimenezo." Iye akupita ndipo akukatenga ufa wodzaza mdzanja. Ndipo akuponyera iwo mkati, chotero zimenezo zinasintha zinthu. Ufa, nsembe ya ufa, Yesu Kristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Nsere woperekedwa mofanana, wansembe ya ufa. Ndipo izo zinapanga kusiyanitsa. Sungathe kupirira nawo iwo amene ali oyipa. Ndipo unawayesa iwo amene amanena kuti iwo ndi alaliki kapena atumu. Ndipo iwo siyali. Ndipo wapeza iwo kukhala onama. Icho ndi chimene iye ananena. Ine sindinanene zimenezo. Ine ndikungomubwereza iye. Kumene mukudziwa chimene Mulungu amafuna. Mulungu amafuna ubatizo wa mzimu woyera. Kapena inu mwatayika. Ndipo munthu amachoka kuno ali ndi ma DDD angapo, ndi ma LD, ndi ma PhD, ndi degree ya bachelor, ndi china chilichonse kumbuyo kwa zimenezo, ndipo nthawi zina osadziwa nsomo ochuluka za Mulungu kuposa kanthu. Izo nzona. Mbale, zimenezo sizikutanthauza kalikonse, koma dziko lonse limati, "Chabwino, mtumiki wathu ndi dokotala wa zauzimu." Oh, chifundo. Zimenezo zilibe chochita chilichonse ndi Mulungu kuposa kumwa madzi. Osati kwambiri. Uko nkulondola. Mulungu samasamala kuti ndi ma PhD angati kapena ma DD, ndipo inu mukudziwa chimene Bible limachicha. Tsopano iyi sinthabwala chifukwa ine sindimakhulupirira mukunena zimenezo. Koma Bible limacha DD galu wakufa. Ndicho ndende chimene Bible linanena kuti izo zinali galu wakufa. Chabwino. Anati, "Iwo sangathe kuwuwa." Chotero ndiye chabwino. Ndipo wakhala, ndipo uli ndi chipiriro, ndipo chifukwa cha dzina langa. Oh, ine ndikufuna kuti ndiperere zimenezo mkati, kuti inu muzimvetse zimenezo masiku angapo, Mulungu akalola. Wagwira ntchito ndipo suna komoke, inu munakhala kumene ndiwo, chabwino, zindikirani. Komabe, ine ndili ndi zinthu zina zotsutsana ndi iwe. Tsopano apa ndi pamene ine ndikuyenera kusira tsopano kwa kanthawi pang'ono mpaka ine nditazipeza izi pomwe apa kuti tidzathe kuzimvetsa izo mawa usiku. Ndili ndi zinthu zingapo zotsutsana ndi iwe chifukwa iwe wasiya chikondi chako choyamba. Vuta ndi chiyani ndi kachisi. Munthu ayenera kuti azikwanitsa kunena kuti pamene inu mukumana ndi munthu, kodi zokuchitirani zanu za Chikhristu ndiliti limene izo zinali zokondeletsa kwambiri kwa inu? Inu mukuyenera kuti muzikwanitsa kunena kuti pakali pano. Chabwino, chondichitikira changa chopambana chinali mbuyo pamene ine ndinalandira koyamba ubatizo wa mzimu woyera. Pamene ine ndinabwera. Kenako muziti, "Oh, mbale, inu mwagwa kuchokera ku chisomo uko nkulondola." Penyani. Wasiya chikondi chako choyamba. Kuonetsera kuti iwo anali ndi china chake pachiyambi ndipo anachisiya icho. Osati iye amene ayamba koma iye amene apirira kufikira kumapeto. Yemweyo adzapulumutsidwa. Osati iye onse amene anena "Ambuye, Ambuye" koma iye amene achita chifuniro cha Atate anga. Oh, ndiloleni ine ndingolola izo zilowerere maminiti pang'ono chabe. Ine ndimayankhula mwaliwiro usiku uno muli monse. Chotero tiyeni ife tilole izo zilowerere maminiti pang'ono chabe. Mwaona, iye amene achita chifuniro cha Atate anga, iye amene apirira mpaka kumapeto, iye amene apirira ngati wina wake yanena kuti ine ndikumukhulupirira iye munthu ameneyo ndi wachinyengo wakale chabwino ngati inu mukuganiza zimenezo za ine ndisiya tchalichi ine sindikhalanso ndi chochita ndicho chabwino ndi zimenezo tu mukuona zikuonetsera chimene inu mwapangidwa nacho mbale ngati iye anali tirigu kuyamba ndi kuyamba iye adzakhala tirigu kumapeto kungoti inu simunakhale utali wokwanira pansi kuno inu simudzachikonza konse chinthucho uko nkulondola chotero kumbukirani kumene inu mwagwera bererani ndipo mukakumbukire pamene inu munkakhala ndi zokuchitikirani pamene inu simunkayankhula za aliyense chilichonse chikalakwika mu tchalichi inu simunkakhala pa masitepe awoyandikana naye wanu kumeneko ndikumayankhula za tchalichi ndikuyankhula za wina aliyense kuchokapo ndikupita kukajoina tchalichi china ayi inu munkakhala pomwepo moleza mtima ndipo munkapempherera izo ndipo mulungu ankazidutsitsa izo mwaona kumbukirani kumene inu mwagwera ndipo mulape inu mukudziwa chimene kulapa kumatanthauza sichoncho inu ndipo chitani ntchito zanu zoyamba bwererani ndipo mukapeze chokuchitikirani chanu choyamba mukachite zinthu zimene munkachita poyamba mupite mpaka paguwa ndipo mukakonzane izo ndi mulungu mwakuyankhula kwina uko nkulondola kachiteni ntchito zanu zoyambirira kapena ine ndidzabwera kwa inu mwansanga ndipo ine ndidzachotsa choyikapo nyali chanu kuchichotsa pamalo pake pokhapokha ngati inu mulapa ngati inu simutero inu mudzakhala ndi tchalichi chosweka ndi kukhala zidutswa pokhapokha ngati inu mulapa koma ichi inu tsopano apa ife tikubwera gwiritsitsani mwamphamvu mvetserani mwatcheru valani singireti yanu yachipembedzo tsopano ndipo mutsitse ambulera wanu tamvetserani za koma ichi inu muli nacho kuti inu mudana nazo ntchito za chinikolai zimene inenso ndimadana nazo inu mumadana ndi ntchito za chinikolai tsopano penyani kodi ntchito zinali chiyani mu efeso mu mbado wa mpingo wotsatira zinali chiphunzitso ife tidzapitiriza zimenezo mawa usiku chinikolai ndipo iye amene ali ndi khutu amve chimene mzimu anena kwa mipingo kwa iye amene agonjetsa ine ndidzampatsa kuti adzadye za mtengo wa moyo umene uli pakati pa paradizo wa mulungu tsopano yotsatira ndime yotsatira ikuyamba ndi mpingo wa simuna tsopano chinikolai ndi pamene ife tili tidzayambire mawa usiku kuchotsedwa mu chivumbulutso 13 unsembe wa chinikolai momwe iwo unayambira pomweapo mu efeso ndipo pamenepo ndi pamene mbado wa mpingo umenewo unalepherera mu zaka 300 zakukhalapo kwake iwo usanachoke mukukhalapo achinikolai anayamba kuyambitsa chiphunzitso unsembe wa abale ndiyeno choyamba icho chinachokera kwa nikolasi amene anali mmodzi wa atu mmodzi wa ndi iye mumachitidwe mutu wa 6 ine ndikukhulupirira ndi ndime ya 5 pamene iye anapita ndipo anakasankha madikoni ndipo iwo anamutenga uyo amene anali nikolasi kumeneko ndipo anayambira kumeneko ndipo anachitcha icho chinikolai ndipo anayamba kupanga bungwe unsembe ndipo kuchokera pamenepo zinakhala ntchito zomwe iwo ankachita kumanena zinthu izi pakuvomereza ndi zina zotero ndipo kenako izo zinadzakhala chiphunzitso kuno ndipo zinapita ku Babiloni ndipo zinadzathera kumusi kuno pa nthawi yotsiriza ndi chikhristu chonse chitakulungidwa pa izo otsalira pang'ono okha kuti apulumutsidwe kuchokera mmenemo penyani ndipo muone chimene izo zili mawa usiku ngati mulungu alola mʼbale wanga wokondedwa mulongo wanga wokondedwa kwa iye amene angathe kukutetezani kuti musagwe kwa iye amene ali wokhoza kugwira mtima wanu muchisomo mulole iye atsanulire madalitso ake pa inu inu musadzayawale konse kuti ife tikukhala masiku otsiriza ambado wa mpingo otsiriza kumene iwo unanenedweratu kuti udzakhala mbado wa mpingo wofunda mtima watheka chabe za iwo ndipo musiye kukhala amtima watheka bwerani kwenikweni kwa Khristu ndi mtima wanu wonse ine sindikukuwuzani inu mpingo woti mujoine izo zilibe mulungu sadzakufunsani zimenezo pa chiweruzo ayi bwana iye samasamala kuti ndinu ampingo wanji iye akufuna inu ndi munthu payekha ndipo inu mukuyenera kubadwa mwatsopano ndi kulandira ubatizo wa mzimu woyera kapena inu mwapita mukuona inu mukungosewera tchalichi inu mukungotsanzira kufikira inu mutakhala nacho kwenikweni chokuchitikirani chakubadwa mwatsopano Ndipo pamenepo iye amene anayima pamenepo ndi zoyekapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide kudutsa mu mibado isanu ndi iwiri ya mpingo, ndipo mzimu woyera womwewo umene unayatsa mpingo kumeneko ukuyatsa iwo pano. Tsopano pakhala pali otsanzira mu mpingo umenewo, ndipo achinikolai awa kumeneko ndi onse kudutsa mu mbado wa mpingo uliwonse otsanzira. Mpaka izo zikufika pansi apa, mpaka izo zangokhala ndi mgwirizano umodzi wa ukulu wa bungwe. Ndipo Mulungu akukankhira chinthu chonsecho panja, ndipo akuatengera otsalira anthuwo kulemerero. Ambuye akudalitseni inu. Izi ndi zakhala ngati zokandapala bwenzi, koma ndi zabwino. Izo zikuthandizani inu ndi kukutetezani inu kuti musagwe. Tsopano musapite mozungulira kumakati Mbale Branham anauza zira mpingo wanga. Izo sizinali za mpingo uliwonse. Izo zinali kokha za inu monga munthu payekha. Ine sindi. Ngati inu muli wa mpingo wa Baptist, ndiye inu mukhale wa Baptist weniweni wodzazidwa ndi mzimu woyera. Ngati inu muli wa mpingo wa Methodist, mukhale wa Methodist weniweni wodzazidwa ndi mzimu woyera. Chilichonse chimene chili. Ndipo inu simudzakhala ndi ngongole. Inu mudzakhala chopindula ku mpingo uliwonse, kapena oyandikana nawo aliwonse kwa ulemerero wa Mulungu. Ambuya akudalitseni inu tsopano pamene ife tikuyimirira ngati inu mungathe. Wokondedwa mbuye wa moyo, titatha kuwerenga mawu anu ife tayima mwamantha pozindikira kuti tsiku lina kuwerenga uku sikuno kudzakhala. Ife tidzazimva izo pa tepi yojambulidwa monga izo zinkamvekera pa tsiku la chiweruzo. Kodi ife tidzachita chiyani za izo poona kuti ife tikukhala mu mbado wotsiriza uno? Mdima ponseponse ndi nthawi yotani kuona kudza kwa Ambuye, zizindikiro zikuonekera, mafunde akulu akugubuduzika, mitima ya anthu ikulephera mantha, kusokonezeka kwa nthawi, kupanikizika pakati pa mafuko. Ambira amati o ine ndazimvapo izo kwa zaka. Koma kodi lemba silinanene kuti iwo akanadzanena zimenezo? Palibe kusiyana mu nthawi kuposa pamene makolo athu anagona. Osadziwa kuti ife tili pa chiwundo kumene iye akhoza kubwera mawa usanafike. Ndipo Atate ndi tsiku lanji kapena ola lanji ife sili kudziwa kuti ulusi wa ung'ono uwu wa moyo umene tikuyendapo udzatidukira pansi pathu. Miyoyo yathu yosauka izidzalendewera kutali pa muyezo pa mawu a Mulungu ndi imene tikuchitira pa zimene ife tamva ndi kuwerenga. Izo zikutikakamiza ife Ambuye kuti tiyime tsopano ndi kudzifufuza tokha. Ndipo pamene amuna ndi akazi, anyamata kapena atsikana ayima pano mwakumvetsera pang'ono awa usikuno, oganiza bwino ndi amphamvu, mulole iwo aganize mwakuya pakali pano. Ndipo ngati iwo sanabadwebe mwatsopano, mulole iwo alingalire mmitima yawo pakali pano. Ine sindidya kapena kumwa mpaka inu mutandidzadza ine ndi mana omwewo amene inu munawadzadza nawo iwo pa tsiku la Pentekoste. Mpaka dziko litakhala lakufa, ndipo chilichonse nkukhala chachiwiri kupatula inu Ambuye wanga. Ndi chikondi chachina chilichonse tidzazimirira. Koma muchotse chikondi chonse cha mdziko kwa ine, ndipo mundilole ine kuyambira lero ndikhale wanu mwathunthu. Perekani izi Ambuye. Khalani ndi anthu pamene akupita ku nyumba zawo. Mukumbukire osowa o Mulungu, osauka mdziko lathu, osauka mu mzimu, iwo amene ali ndi njala. Mulungu ukitsana atumiki konsekonse, muwadzaze iwo ndi mzimu woyera, ndipo muwatume iwo akalalikire Ambuye ngati makombola. Ife sitikudziwa kuti ndi ola lanji. Ife tinangodutsa njira iyi kamodzi. Ife tinangokhala chivundi kamodzi. Ndipo mathokozo akhale kwa Mulungu chifukwa cha zimenezo. Koma moyo winawo ife sitidzalalikira uthenga mu moyo winawo umene uli mkudza. Koma ife tidzakakondwera mu uthenga pamodzi ndi iwo amibado amene anawulandira iwo. Ndi woyang'anira wamkulu Ambuye wathu Yesu amene ali woyenera, ndipo matamando onse akhale kwa iye kwa nthawi za nthawi. Ameni. Mulungu akudalitseni inu, tembenukani ndipo mugirane chanza wina ndi nzake pamene ife tikuyimba chodala chikhale chimango chimene chimamanga ngati inu mungathe. Sobano, gwirani ni chanza wina ndi nzake. Ndimamini titani oka nthawi pakuti kuwala tsopano kukulandirana kuyaka. Inu nonse mugwirane chanza pitani kwanu mukusangalala ndipo mudzabwerere mawa usiku.
At 7:30 exactly we'll begin the service, God willing.
Ika madza kwana 7:30 ndende ife tidzakhala tikuyamba msonkhano. Mulungu akalola. Zoda bwitsa banji.